The sermon, "Will the Church Go Before the Tribulation?" was delivered on Sunday evening, March 9, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Utenga wako dimpingo udzapita chisana chitike chisautso. Unaperekedwa la mulungu usiku pa Marichi 9, 1958, ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA. "Will the church go before the tribulation?" Kodi mpingo udzapita chisana chitike chisautso.
Let us bow our heads just a moment now for a word of prayer.
Tieni ife tiwilamitse mitu yathu mphindiyo katsopano kwa mawu apemphero.
Most holy and righteous God, we want to thank thee for thy loving kindness, for it is better to us than life. And we pray that you will meet with us tonight in a very special way and give us thy blessings.
Mulungu woyera kwambiri ndi wolungama, ife tikufuna kuti tikuthokozeni inu chifukwa cha chifundo chanu chokonda, pakuti icho ndi chabwino kwa ife kuposa moyo. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mukomane ndi ife usiku uno mwa njira yapadera kwambiri ndi kutipatsa ife za madalitso anu.
May we see the great outstretched hand of our loving Savior to minister to the sick and to the afflicted.
Mulole ife tione dzanja lalikulu lotambasulidwa la mpulumusi wathu wokonda kuti litumikire kwa odwala ndi kwa otsautsika.
And to give a welcome hand to those who are weary in the road of sin tonight, to invite them to the Father's house where they are expected to be.
Ndikupereka dzanja lolandira kwa iwo omwe ali otopa munsewu wa tchimo usiku uno, kuti muwayitanire iwo ku nyumba ya Atate kumene iwo akuyembekezeredwa kuti akakhaleko.
We would ask you to remember those who've strayed from the straight and narrow way, that they too might come back to the fellowship of the Father again.
Ife tati tikupempheni inu kuti muakumbukire iwo omwe achoka kukhwalala ndi njira yobabatiza, kuti iwo onso akhoze kubwerera kuchiyanjano cha Atate kachiwiri.
And we pray tonight, Lord, that you will open the ears of the people to hear the gospel, and that you will circumcise the lips of the speaker, and let us just be used for thy glory.
Ndipo ife tikupemphera usiku uno, Ambuye, kuti inu mutsegule makutu awanthu kuti awumve uthenga, ndi kuti inu mudule milomo ya oyankhula, ndipo mutilole ife tingogwiritsidwa ntchito kwa ulemerero wanu.
And at the end of this service, when we go to our different places, may that we say like those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way?
Ndipo pamapeto ansonkhano uno, pamene ife tizipita kumalo athu osiyana, mulole ife tizinena monga iwomwe anabwera kuchokera ku Emau. Kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula ndi ife mu njira muja?
For we ask it in the name of thy Son, the Lord Jesus. Amen.
Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la mwana wanu Ambuye Yesu. Amen.
I wish to read some out of the scriptures tonight, the 17th chapter of St. Luke, and beginning with the 26th verse.
Ine ndikukhumba kuti ndiwerenge zina zochokera mu malemba usiku uno. Mutu wa 17 wa Luka woyera, ndikuyambira ndime ya 26.
And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man.
Ndipo monga zinalili mu masiku a Noa, chomwecho zidzakhalanso zili mu masiku a mwana wa munthu.
They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered in the ark, and the floods came and destroyed them all.
Iwo anadya, iwo anamwa, iwo anakwatira akazi, iwo anaperekedwa mukwati, mpaka tsiku lomwe Noa analowa muchombo, ndipo chigumula chinadza, ndipo chinawaononga iwo onse.
Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they built.
Mwanchiridwe omwe onso monga izo zinali mmasiku a Loti. Iwa anadya, iwa anamwa, iwa anagula, iwa anagulitsa, iwa anadzala, iwa anamanga.
But the same day that Lot went out of Sodom, fire and brimstone rained from heaven and destroyed them all.
Koma tsiku lomwelo limene Loti anatuluka mu Sodomu, moto ndi sulufule zinavumba kuchokera kumwamba ndipo zinawaononga iwo onse.
Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed.
Ngakhalenso chotero, izo zidzakhala zili mu tsiku pamene mwana wa munthu ali kuululidwa.
And for a text, I wish to take from Genesis, the 19th chapter, and the 22nd verse.
Ndipo kwa nkhaniyo, ine ndikukumba kuti nditenge kuchokera pa Genesis, mutu wa 19 ndi ndime ya 22.
Hasten thee and come hither, for I can do nothing till thou hast come hither.
Fulumira iwe, ndipo bwela kuno, pakuti ine sindingakhoze kuchita kanthu mpaka iwe utabwela kuno.
This morning I was speaking of the oncoming judgments, and tonight I wish to continue.
Mawa uwu, ine ndinali kuyankhula za ziweruzo zomwe zili kudza, ndipo usiku uno ine ndikukhumba kuti ndipitirize.
We can feel the hot winds of the nearing judgment of the Almighty God as we begin to feel these things. It behooves us to kindly watch where we're living and the hour that we're passing through.
Ife tukukhoza kumverera mphepo zotentha zachiweruzo choyandikira cha Mulungu wamphamvu zonse. Pamene ife tikuyamba kumverera zinthu izi, izo zikutikakamiza ife kukhala ngati tiziyang'ana pamene ife tili kukhala moyo ndi ola lomwe ife tili kudutsamo.
And some time ago it was my privilege to visit India. And just before I come to India, they had the great earthquake.
Ndipo nthawi ina kale unali mwayiwanga kuti ndikacheze ku India. Ndipo basi ine ndisanafike ku India, iwo anali ndi chivomezi chachikulu.
I was reading in the newspapers in India that how that about 2 days before the earthquake come, they seemed to know that something was wrong.
Ndipo ine ndinali kuwerenga mu newspaper ku India zamomwe kuti pafupi masiku awiri chivomezi chisanabwere, izo zinkaoneka kuti ankadziwa kuti china chake chinali chitalakwika.
All the little birds that lived in the crevices in the big buildings and lived along the great stone walls. Much of India has stone walls.
Mbalame zazing'ono zonse zomwe zimakhala mu ming'alu ya zinyumba zazikulu ndi zokhala mu makoma akulu a miyala monse. Kochuluka kwa India ali nawo makoma a miyala.
And all the little birds that had their nests in those crevices left the wall.
Ndipo mbalame zazing'ono zonse zomwe zinali ndi zitsa zawo mu ming'alu imeneyo zinachoka ku makomawo.
All of the cattle that usually stood around the big buildings in the afternoon in the shade and around the great stone walls.
Ndipo ng'ombe zonse zomwe kawiri kawiri zinkayima mozungulira nyumba zazikulu madzulo munthunzi ndi kuzungulira makoma akulu a miyala.
For about 2 days before the earthquake, all these animals and little birds went out in the middle of the field to stand.
Kwa pafupi masiku awiri chisanachitike chivomezi, zinyama zonse izi ndi mbalame zazing'ono zinapita pakati pa munda kukayima.
You see, there was something about it that God was taking care of his little birds and his animals.
Inu mukuona, panali china chake cha izo, kuti Mulungu anali akusamalira mbalame zake zazing'ono ndi zinyama zake.
You know, the same God that directed them in the ark in the early days when it was destroyed by water at the preaching of Noah, that same God still lives and reigns today, and he has his control of his being.
Inu mukudziwa, Mulungu yemweyo yemwe anazilondolera izo kukalowa muchombo mumasiku oyambirira pamene iwo anaonongedwa ndi madzi mwakulalikira kwa Noa. Mulungu yemweyo akanali moyo ndipo akulamulira lero, ndipo iye ali nawo ulamuliro wake pa zokhalapo zake.
And I was thinking, if God was so mindful of his little birds and his cattle and sheep to take them away from destruction before it struck, how much more mindful of his children who has been born of his spirit, washed in his blood. He is mindful for them.
Ndipo ine ndinali kuganiza, ngati Mulungu anali wolingalira kwambiri za mbalame zake zazing'ono ndi ng'ombe zake ndi nkhosa kuti azichotse izo kuchionongeko icho chisanakanthe, ali wolingalira mochuluka bwanji za wana ake omwe abalidwa ndi mzimu wake otsukidwa mu magazi ake. Iye ali wolingalira kwambiri za iwo.
And as he warned the little birds to go from their dwelling places, I truly believe that he's warning his people today.
Ndipo monga iye anazichenjeza mbalame zazing'ono kuti zichoke ku malo awo okhalamo, ine mona ali ndikukhulupirira kuti iye akuwachenjeza wanthu wake lero.
As we see the great signs of his coming at hand, I believe that God is warning his people to come together, and a great calling out in this last day.
Pamene ife tikuona zizindikiro zazikulu zakudza kwake zili pafupi, ine ndikukhulupirira kuti Mulungu akuwachenjeza anthu ake kuti abwere pali modzi, ndikuitana kwa kukulu kuti atuluke mu tsiku lotsiriza lino.
My subject tonight is, will the church go before the tribulation?
Phunziro langa usiku uno ndilo, kodi mpingo udzapita chisanachitike chisautso?
Now it's later than you think. It's so late, until I believe it's almost too late in America. We're just at the end of the road.
Tsopano ndimochedwa kuposa momwe inu mukuganizira. Ndimochedwa kwambiri, mpaka ine ndikukhulupirira kuti zili pafupi mochedwa kwambiri mu America. Ife tili basi pa mapeto a nsewu.
And this morning while I was preaching on Babylon and its conditions, I thought it would be very good tonight to bring in some of the Bible to show how close we were to the coming of the Lord.
Ndipo mawa uno, pamene ine ndinali kulalikira za Babiloni ndi zikhalidwe zake, ine ndinaganiza kuti chikanakhala chabwino kwambiri usiku uno kuti ndibweretsemo zina za mu Baibulo kuti ndikusonyezeni momwe ife tilili oyandikira kukudza kwa Ambuye.
And we can see with our natural eye that something is fixing to take place.
Ndipo ife tikhoza kuona ife ndi diso lathu lachibadwa kuti china chake chili kukonzekera kuti chichitike.
There is such a disturbance among the people. It's just hard to try to have a revival. The churches are so different and at each other's throats because of denominational barriers.
Pali zoterozo, zisokonezo pakati pa wanthu, ndizovuta basi kuti uyesere kukhala ndi chitsitsimutso. Mipingo ili yosiyana kwambiri ndipo ili pa makosi awina ndi mzake chifukwa cha malire a zachipembedzo.
And the Christians are so nervous, seems like, and upset. But you know, it's strange, but our Lord said when these things begin to take place to look up, that our redemption was drawing nigh.
Ndipo akhirisitu ali amanjenje kwambiri, zikuoneka ngati ndi okwiya. Koma inu mukudziwa ndi zachilendo, koma Ambuye wathu anati, pamene zinthu izi ziziyamba kuchitika, kuti tiziyang'ana mmwamba, nati chiwombolo chathu chili kuyandikira.
As we see His great mercy as it's being projected to us, seeing His hands of great signs and wonders, which our eyes will be open in a few minutes to watch.
Ndipo pamene ife tikuona chifundo chake chachikulu, pamene icho chikufikitsidwira kwa ife kuona manja ake azizindikiro zazikulu ndi zodabwisa zomwe maso athu ati atsegulidwe mumaminiti pang'ono kuti tipenye.
And then it gives us this most solemn consolation to know that the God of the Bible still lives today.
Ndiyeno izo, zikutipatsa ife chitonthozo cha kachetechete ichi, podziwa kuti Mulungu wa Baibulo akadali ndi moyo lero.
And He loves His children, and He's giving them warning, and those who are spiritual minded, come out.
Ndipo Iye amawakonda anake, ndipo Iye akuwapatsa iwo chenjezo. Ndipo iwo omwe ali amalingaliro auzimu akutulukamo.
And we noticed in the days that Jesus was speaking of, He said, as it was in the days of Noah and in the days of Lot.
Ndipo ife tikuzindikira mutsiku lomwe Yesu anali kulikamba, Iye anati, monga izo zinaliri mumasiku a Noah ndi mumasiku a Loti.
Now at each junction of time, God has always gave a call of mercy before a call of judgment.
Tsopano pa mphambano iliyonse ya nthawi, Mulungu akhala nthawi zonse akupereka kuitana kwa chifundo kusanachitike kuitana kwa chiweruzo.
Now if you're a historian, and I have been studying history this week and last two or three weeks, the Ananias and Fathers of the ancient history of the church just before the Nicene Council and then was forming the Catholic Church in the 1500 years of Dark Ages.
Tsopano ngati muli azambiri yakale, ndipo ine ndakhala ndikuwerenga mbiri yakale sabata ino, ndi masabata awiri kapena atatu apitawa, Antenisene Fathers la mbiri yakale yamakedzana ya mpingo basi sanachitike konsolo ya Nisene. Ndiyeno anali akupanga mpingo wa Katolika muzaka 1500 za mibado ya mdima.
Now I see that in that Nicene writings of the pre-Nicene Council that they were having just the same as we are today. Oh, how it does repeat itself.
Ndipo ine ndikuona kuti muzolemba za Nisene izo, kapena konsolo ya Nisene sanachitike, kuti iwo anali nazo chimodzi-modzi basi monga ife tili lero. Oh, momwe izo zimadzibwerezera zokha.
And to see the condition of the church and the condition of the people and the signs of the times, they're wrote everywhere.
Ndipo kuti uone chikhalidwe cha mpingo ndi chikhalidwe cha wanthu ndi zizindikiro za nthawi izo zalembedwa paliponse.
Now, before God ever does anything, at each junction of time, He always sends mercy, an angel, a prophet, a message.
Tsopano, Mulungu asana tachite chilichonse pambambano iliyonse ya nthawi, yenda izonse amatumiza chifundo, ngelo, mneneri, uthenga.
And as every time yet it's all been spurned, the church don't want to receive it.
Ndipo, monga nthawi iliyonse komabe, zonse izo zakhala zikukanidwa. Mpingo, sumafuna kuti uzilandira izo.
Noah, he spoke of Noah here and he preached 120 years. And though his message was mercy, the people failed to heed his teaching.
Noah, iye anayangula za Noah apa. Ndipo iye analalikira zaka 120. Ndipo ngakhale utenga wake unali chifundo, wanthu analephera kuti amvetsere chiphunziso chake.
It was something that was to say them, and yet they would not listen. And if that isn't a very beautiful picture of the times of today.
Icho chinali china chake chimene chinali choti chiwapulumutse iwo. Ndipo komabe iwo sanati amvetsere ayi. Ndipo ngaticho sichili chithunzi chokongola kwambiri cha nthawi yalero.
Now you might say to me, Brother Branham, how can you say beautiful and painting the picture to us that you are painting?
Tsopano inu mukoza kunena kwa ine, Mbale Branham, inu mungakoze bwanji kuti zokongola. Ndi kumajambula chithunzi kwa ife chomwe inu mukujambulachi.
It's beautiful because the Lord Jesus is coming soon for His church, and it's the most beautiful thought that any creature of God could ever think of, to get out of this chaos and get into His blessed glory.
Ndizokongola chifukwa Ambuye Yesu akubwela posachedwa apa kwa mpingo wake, ndipo ndilolinga lilo lokongola kwambiri lomwe cholengedwa chilichonse cha Mulungu chingakhoze kuchilingalira kuti tichoke muchisokonezo ichi ndi kukalowa mulemerero wake wodala.
Where the old will be young and the sick will be healed forever, there will be no more sorrows or heartache. That is the most beautiful thing I can think of.
Komwe wakulu adzakhale wang'ono, ndipo odwala adzakhala ochirisidwa kwa nthawi zonse. Kudzakhala kuli kopanda zisoni zina kapena kupweteka mtima, ngati icho sichili chinthu chokongola kwambiri chomwe ine ndingakhoze kuchilingalira.
How blessed it is for those who wait for that gathering time.
Ndikudalitsa kwake momwe ziliri kwa iwo omwe akudikirira nthawi yakusonkhana iyo.
Now we find out, as Jesus referred back in the days of Noah. Let's just go back, because He said, take an example of that day.
Tsopano ife tikupeza kuti monga Yesu analozera mbuyo kumasiku a Noa, tiyeni tingobwerera mbuyo, chifukwa Iye anati titengere chitsanzo cha tsiku limenelo.
Now when Cain had slew Abel, and then Seth took his place, we find that Satan was trying to destroy that seed that should come.
Tsopano pamene Kaini ndi Abele, pamene Kaini anamupha Abele, ndiyeno Seti anatenga malo ake. Ife tikupeza kuti Satana anali kuyesera kuti aiwononge mbewu iyo yomwe ikanati idzabwere.
That God had promised that the seed of the woman would bruise the head of the serpent seed.
Yomwe Mulungu anali atalonjeza kuti mbewu ya mkazi ikanati zavulaze mutu wa mbewu ya serpenti.
And Satan was trying to destroy that royal seed, and he thought he did it when he destroyed Abel. But God raised Seth up in his place.
Ndipo Satana anali kuyesera kuti aiwononge mbewu ya chifumu imeneyo, ndipo iye angaganiza kuti anachita izo pamene iye anamuononga Abele. Koma Mulungu anautsa Seti malo ake.
A very beautiful picture of the death and resurrection of Christ and the royal seed coming.
Chitunzi chokongola kwambiri chakufa ndi kuuka kwa Khristu ndi kudza kwa mbewu ya chifumu.
Then it's remarkable to notice that how on the side of kings they become very religious. And they were church-going people. And so was Cain, a church-going person.
Ndiye nchori nkukambapo kuzindika kuti momwe kumbali ya Kaini iwo anakhala achipembedzo kwambiri ndipo iwo anali anthu opita kuchalichi ndipo chomwe chonso Kaini anali munthu opita kuchalichi.
He worshipped the Lord. He built an altar. He belonged to church. He paid his debts.
Iye ankawa pembeza mbuye. Iye anamanga guwa. Iye anali wapampingo. Iye ankalipira ngongole zake.
He was in every respect as a man can look at him of being a real believer.
Iye anali mwanjira iliyonse monga munthu akanakhoza kuyangana pa iye kukhala ali wokulupirira weniweni.
But there's only three classes of people. That's believers, unbelievers, and make-believers. And the world's still full of them tonight.
Koma, alipo magulu atatu oka wanthu. Ndiwo okulupirira, osakulupirira, ndiwo dzipangisa okulupirira. Ndipo dziko likadali lodzaza ndiwo usiku uno.
And Cain was just making believe. And out of his lineage come a great group of church-going people. Very religious.
Ndipo Kaini anali kungodzipangisa kukhulupirira. Ndipo kuchokera mu ndandanda wake munadza gulu lalikulu la anthu opita kuchalichi achipembedzo kwambiri.
Now this is most unusual. But did you notice that out of his side come the cultured, educated race? The Bible plainly states it.
Tsopano, izi ndi zosazoloweka kwambiri. Koma kodi inu, mumazindikira kuti kuchokera kumbali yake kunadza mtundu wa anthu otukuka ophunzira. Baibulo limaforokoza izo mwachimvekere.
He said they were building and they were doing great things. Science came out of the lineage of Cain.
Iyanati iwana likumanga ndipo iwana likuchita zinthu zazikulu. Science inabwera kupyolera mu mndandanda wa Kaini.
And the great scientific and the doctors and the great men come out of the lineage of Cain.
Ndipo asayansi akulu ndi madotolo ndi anthu akulu anabwera kuchokera mu mndandanda wa Kaini.
Where the other side was a poor peasant type of people. But they were people who believed their God to be real. Oh, God number me with them.
Pamene mbali inayo inali yosauka wanthu amtundu wa umphawi. Koma iwo anali wanthu omwe ankamukhulupirira Mulungu wawo kuti anali weniweni. O Mulungu, mundiwelengele ine ndiwo.
And just before the end time come, there was a great confusion. And the great church side looked like had won out, just as it is today. For the science.
Ndipo basi nthawi yotsiriza isanafike panali chisokonezo chachikulu. Ndiwo mbali ya ikulu ya mpingo inkaoneka ngati inali itapambana basi monga izo zilili lero chifukwa cha sayansi.
And another great thing. He said they were building. There has never been a time in history that building has been so great as it is now. It's one of the signs of the end time. Never have we had a time of building.
Ndi chinthu china chachikulu iye anati iwo anali kumanga sipanayambe pakhala nthawi mu mbiri ya kale yomwe kumanga kwakhala kwakukulu kwambiri monga kulili tsopano. ndi chimodzi cha zizindikiro cha nthawi yotsiriza. Sitinayambe takhalapo nayo nthawi yomanga.
And now even in our little city here, I can't find enough room to go rabbit hunting anymore. It's all housing projects. Just building and planning.
Ndipo tsopano, ngakhale mu mzinda wathu waung'ono ukuno. Ine sindikumakoza kupeza malo okwanira kuti ndizipita kukasaka kalulu panonso. Konse kwangokhala ntchito zomanga. Kumango manga ndi kudzala.
And if we'd open our eyes, it's what a God signpost that the end is at hand.
Ndipo ngati ife tikanatitsegule maso athu ndi chimodzi cha chizindikiro cha Mulungu choti mapeto ali pafupi.
And we were preaching this morning on the Sputniks and the missiles, how they can stand in Moscow and direct the missile to the middle of 4th Street in Louisville and never leave Moscow.
Ndipo ife ndinali kulalikira mawa uno za ma Sputnik ndi mizinga ndi momwe iwo angakoze kuima mu Moscow ndi kulunjika mzinga pakati pa 4th Street mu Louisville ndipo nkusachoka nkomwe mu Moscow.
And it'll blow a hole in the ground 175 feet deep for 150 miles around it. That's how big the hole would be.
Ndipo iwo ungapulitse chibowo mu nthaka mapazi 175 kuya kwake la miles 150 kuzungulira ilo ndiko kukula kwake bowolo lingati likhale.
Three of them would destroy the entire world, shake it from its orbit.
Itatu ya iyo ingononge dziko lonse kuligwedeza ilo kuchoka mu njira yake.
Science, you see what side it's on? It's on the wicked side.
Science, inu mukuona mbali yomwe iyo iliko? Iyo ili kumbali ya oipawo.
God expects his children to trust him for everything that they have. But we want to trust the hand of man.
Mulungu akuyembekeza kuti wanake kuti azimudalira iye pa chilichonse chomwe iwo ali nacho. Koma ife timafuna kuti tizidalira dzanja la munthu.
I'd rather have my hopes built in Christ, taking my solemn stand upon his grace and mercy, than any educated group of people who would form an organization and say, this is the way.
Ine kuli bwino ndikhale ndi ziyembekezo zanga zitamangidwa mwa Khristu, kutenga kuima kwanga kwa ulemu pa chisomo chake ndi chifundo kuposa gulu lopunzira lilonse la wanthu omwe angati apange bungwe nkumati iyi ndiyo njira.
Christ said, I am the way, the truth and the life. And no man cometh through the Father except he comes by me.
Khristu anati, ine ndine njira, choonadi ndi kuwala. Ndipo palibe munthu amadza kwa Atate kupatula iye atadzera mwa ine.
Therefore you can see it's a great day of education. It's a great day of world strife. And right in the midst of that, they must have had a greater scientific world than we have now.
Chorelo inu mukoza kuona ndi tsiku lalikulu la mapunziro, ndi tsiku lalikulu la mkangano wa mdziko. Ndipo mkati momwe mwa izo iwayenera kuti anali ndi dziko la sayansi yayikulu kuposa yomwe ife tili nayo tsopano.
They built the pyramids. We haven't got one thing that would build a pyramid.
Iwo ankamanga mapiramidi, ife tilibe chinthu chimodzi chomwe chingamange piramidi.
If you were ever near it, I've been at it in Egypt and the ones in Mexico, and way city blocks high would be boulders that would weigh up to hundreds of tons built up there in the top of that great mammoth building.
Ngati inu munayamba mwayandikirapo izo, ine ndakhalapo ndili pa izo mu Igupto, ndipo izo za mu Mexico, ndipo zazitali kutalika ngati midadata ya munzinda zimakhala zili zimiyala zomwe zingalemele mpaka matani mazana zitamangidwa pamwamba apo pamwamba pa chimango chachikulu icho.
And it's so perfectly hewed out until there's not even room for a razor blade. It was so masterly cut out.
Ndipo izo zinkadulidwa mwangwiro kwambiri mpaka sipamakhalanga kale malo alumo. Izo zinkadulidwa mwaukaswiri.
Oh, what a day of science!
Oh, tsiku lake la science.
And also, it's set so perfect in the center of the earth, and no matter where the sun is, there's never a shadow around it. I doubt whether we could equal it today in our modern science.
Ndipo aponso, izo zinaikidwa mwangwiro kwambiri pakati pa dziko lapansi. Ndipo zilibe kanthu kuti dzuwa lili kuti. Sipamakhala konse mthunzi kuzungulira iyo. Ine ndikukayika ngati ife tingafanane ndizo lero mu sayansi yathu ya makonoi.
But Jesus said, as it was in that day, so will it be in the coming of the Son of God.
Koma Yesu anati, monga izo zinali mu tsiku ilo, chomwechonso izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa Mulungu.
Now, and Noah preached 120 years. And notice, he was laughed at.
Tsopano, ndipo Noah analalikira zaka 120. Ndipo zindikirani, iye anali kusekedwa.
Now Jesus also said that as it was in the days of Lot, that it would be in the days of Lot, they were eating, drinking, marrying, giving in marriage, planning, building, selling, buying.
Tsopano Yesu na Yesu anati kuti, monga izo zinali mu masiku a Loti, kuti izo zinadzakhala. Mu masiku a Loti, iwo anali kudya, kumwa, kukwatira, kuperekedwa mu ukwati, kukonzekera, kumanga, kugulitsa, kugula.
Oh, there never was a day that's so much commercial as today. Just used car lots and everything.
Oh, sina yambe la klabo tsiku. Lomweza malonda zochuluka kwambiri mongalelo. Malo amagalimoto ogwirisidwa kale ntchito ndi zilizonse.
So much that you can buy a refrigerator this year and pay about $400 or $500 for it. And next year, nobody wants it. It's out of style.
Zochuluka kwambiri mpaka inu mukhoza kugula firiji chaka chino ndi kulipira pafupi madola 4 kapena 500 pa iyo. Ndipo chaka chamawa palibe yemwe anga ifune iyo. Iyo yachoka mu stairo.
Don't you see where the commercial world has your nose to the grind wheel?
Kodi inu, simukuona kumene dziko la malonda laika mbuno yanu kugudumu loperela.
You can buy a car this year, and next year's probably is as good as the one you could buy then. But it'll depreciate $1,000 because they changed the radiator cap. Or they've done some little silly something to it. It's only a sales talk to fulfill the Bible.
Iwe, ukoza ugula galimoto chakachino. Ndipo chakacha mawa, iyo ndiyabwino basi monga yomwe iwe, ukana igula apo. Koma iyo, ikanakala itazika ntengo, ndi madola sauzande. Chifukwa iyo, asinta chifindi kilocha potirira madzi. Kapena iyo, anachita china chake chopusa chaching'ono kwa iyo. Ndi nkhani ya zogulitsa basi kuti akwaniritse Baibulo.
As it was in the days of Noah and in the days of Lot.
Monga zinaliri mu masiku a Noah ndi mu masiku a Loti.
Although each time angels appeared, prophets rose, And their message has always been grace, mercy, and deliverance.
Ngakhale nthawi iliyonse, angelo ankawaonekera, aneneri ankaukapo. Ndipo uthenga wawo nthawi zonse umakhala uli chisomo, chifundo ndi chiwombolo.
God's message has always been deliverance just before the end time. Check it through the scriptures.
Uthenga wa Mulungu nthawi zonse wakhala uli chiwombolo. Basi sanafike nthawi yotsiriza. Zifufuzeni izo kupyola mu malemba.
How Noah preached deliverance. And they laughed at him and made fun of him. And were scoffed at.
Momwe Noa ana lalikirila chiwombolo. Ndipo iwo ankawaseka iwo. Ndikuma waseleula iwo. Ndipo iwo ananyo godoledwa.
And as it was in them days, so is it today. And when you go forth with a message that Christ has raised from the dead, as he promised, he would show himself forth.
Ndipo monga izo zinali mu masiku amenewo, chomwe chonso izo zililero. Ndipo pamene inu mupita nawo utenga kuti Kristu wauka kwa akufa, monga iye analonjezera, kuti iye akanadzadzionetsa yekhapo.
They do today to that message just like they did to the message in the other day.
Ndipo, iwa kuchita lelo, kwa utenga umenewo, chimozi mozi monga iwo, anachitira kwa utenga, watsikuli nalo.
Lot went out in the sun and tried his best to get his kindred to listen to the angel's message, but they mocked at him and said that he was making fun.
Loti, anapita mu Sodomu, ndipo anesela mwakukhoza kwake kuti awatengera abale wake kuti amvetsele kutenga wa mngelo. Koma iwo anamutonza iye, ndipo ankati iye anali kupanga zosangalatsa.
Oh, what a picture of this day! When you bring to him the message of God's deliverance, they say you're making fun of religion. You're trying to impersonate something. Same type of a group. What an hour we're living in.
Oh, chitunzi chake cha tsiku ili, pamene iwe ubelesa kwa iwa utenga wa chiwombolo cha Mulungu. Iwa amati iwe ukunyozesa chipembezo. Iwe ukuyesera kusanzira china chake. Mtundu omwewo wagulu. Oh, lalake lomwe ife tili kukhalamo.
Well, they think that they're the only ones that's going to be saved. They think they're the only ones that's preaching the gospel.
Chabwino, iwa kuganiza kuti ndiwoka omwe atapulumutsidwe. Iwa kuganiza kuti ndiwoka omwe akulalikira uthenga.
Jesus said, these signs shall follow them that believe. It isn't my word, it's his word.
Yes, anati. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akulupirira. Awo si mawu anga, iwo ndi mawu ake.
And notice, I want you to notice quickly the type of message it was. Oh, this just thrilled my heart.
Ndipo zindikirani, ine ndikufuna inu kuti muzindikire mwansanga mtundu wa uthenga womwe iwo unali. Oh, izi, zimango kondoweza mtima wanga.
Well, I think of Sodom and Gomorrah had got so polluted morally until pervert was everywhere.
Pamene ine ndikaniza za Sodom ndi Gomora, anali atayipitsidwa kwambiri mwamakhalidwe, mpaka zosokonezeka zinali paliponse.
But just before the final great destruction, God sent a prophet down there.
Koma basi, chionongeko chotsiriza chachikulu chisanafike, Mulungu anatumiza mneneri kumeneko.
And I'm thinking of also he sent an angel down there. And I want you to notice the angel's message.
Ndipo ine ndikuganiza zakutinso, iye anatumiza angelo kumusi uko. ndipo ine ndikufuna kuti inu muzindikira utenga wa angeloyo.
Abraham, who had tucked his way with the Lord's despised you, set out in the desert where the grounds were poor.
Abrahamu, yemwe anali atatenga njira yake ndi okanidwa apang'ono a Ambuye, iye anauyamba wa kuchipululu kumene nthaka inali yosauka.
And not went down and become the mayor of the city. And he was a great man among sin.
Ndipo Loti anapita uko, ndipo anakakhala mfumu ya mzinda. Ndipo iye anali munthu wamkulu pakati pa tchimo.
I'd rather not be so popular and be right with God.
Ine kuli bwino ndisakhale wotchuka kwambiri ndikukhala mwabwino ndi Mulungu.
But Lot was very popular, and he sat in the streets, in the city gate. He was a judge of what could come in and what could not come in.
Koma Loti anali wotchuka kwambiri ndipo iye ankakhala ku misewu ku chipata cha mzinda. Iye anali woweluza wa chomwe chikanalowa umo ndi chomwe sichikanati chilowe umo.
And there he was, giving his life into fornication, and knowing that in his city such things went on.
Ndipo uko iye anali akupereka moyo wake ku ziwerewere ndikumadziwa kuti mu mzinda wake zinthu zoterozo zinali zikuchitika.
If that isn't a picture of the day in our nation, uncensored programs, all kinds of folly, meanness, divisiveness.
Ngati icho sichiri chithunzi cha lero mufuko lathu, maprogramu osapimidwa, mitundu yonse yazopusa, kuuma mtima, uthakati.
Oh, they could break it up if they wanted to, but they don't want to. And they can't do it because God said it would be this way. If they could only open their eyes and could understand.
Oh, iwo akanakhoza kuzilekesa izo ngati iwo akanafuna kutero. Koma iwo sakufuna kutero. Ndipo iwo sangakhoza kuchita izo chifukwa Mulungu anati izo zikanadzakhala zili mwanjira iyi. Ngati iwo akanangokhoza kutsegula maso awo ndipo akanakhoza kumvetsa.
And notice, just before the great crucial hour come, Abraham and Sarah, who sat out under the oak tree, one day while they were out there, Sarah saw some man coming, and she took off towards the tent.
Ndipo zindikirani, basi olala likulu lovuta lisanafike, Abrahamu ndi Sara, omwe anakhala uko pansi pa mtengo wa mthundu. Tsiku lina pamene iwo anali panjapo, Sara anawaona amuna wena akubwera, ndipo iye anauyamba wakuhema.
What a difference to the women of this day, and how different it would have been down in Sodom. Come time for the man to come home, they all get on their little short clothes and go out and get the lawn mowed. What a difference.
Kusiana kwake kwa akazi alero, ndi momwe zikanaka kalira zosiana uko ku Sodom. Ikafika nthawi yoti amuna akubwera ku nyumba, iwo onse amakavala zovala zawo zomasuka zazing'ono ndikupita panja nkukatenga chotchetchera pabwalo kusiyana kwake.
But Sarah went to the tent, and when she did, these men came up and Abraham looked at them. They seemed to be rather strange looking men.
Koma Sara anapita kuhema, ndipo pamene iye anatero amunawo anabwera uku, ndipo Abrahamu anayang'ana pa iwo. Iwo ankaoneka kuti anali maka amuna ooneka mwachilendo.
And one of them seemed to be the spokesman. And when he sat down and began to talk with Abraham, Abraham said, be seated here and I'll go fetch a little water and I'll wash your feet.
Ndipo mmodzi wa iwo ankaoneka kuti anali wowa yangulira. Ndipo pamene iye anakhala pansi ndipo iye atayamba kuyankhula ndi Abraham. Abraham anati, khalani pansi apa. Ndipo ine ndipita ndikatenge madzi pang'ono. Ndipo ine nditsuka mapazi anu.
And I'll need a little bread and we'll get ready and you can eat a morsel of meat and then you can go on.
Ndipo ine ndipika mkate wa ung'ono. Ndipo ife tikhala okonzeka. Ndipo inu mukhoza kudya nthuli ya nyama. Ndiyeno inu mukhoza kumapitirira.
And when he ran out into the herd and found a fatty calf and killed it, told Sarah to knead a little bread and to make some cakes.
Ndipo pamene iye anatamangira kunja mugulu la ziweto, ndipo anakapeza ng'ombe yonenepa, ndipo anayipha iyo, anamuuza Sara kuti akanyange zamkate pang'ono ndi kupanga makeke wena.
And he talked to the man. I believe that somehow or other Abraham knew who that was.
Ndipo iye ankayankhula kwa mwamunayo. Ine ndikukhulupirira kuti mwanjira ina kapena inzake Abraham ankaziwa yemwe uyo anali.
And the man that was the speaker had his back turned to the tent. He was the messenger of that day.
Ndipo munthu yemwe anali woyankhula anali ndi msana wake atatembenuzira kuhema. Iye anali mtumiki wa tsiku limenelo.
And he said, Abraham, I'm going to visit you according to the promise. 25 years before, I made you a promise and I'm going to stay with it.
Ndipo iye anati, Abraham, ine ndidzakuchezera iwe malingana ndi lonjezo. Zaka 25 zisanachitike. Ine ndinapangana nawe lonjezo. Ndipo ine ndikhala ndili nalo.
Oh, blessed be the name of the Lord. God made a promise in the last days he'd pour out his spirit upon all flesh and he'll stay with it.
Oh, lidalitsidwa dzina la Ambuye. Mulungu anapanga lonjezo mumatsiku osiriza. Iye akanati adzasanulire mzimu wake pa mnofu wonse. Ndipo iye akhala ali nalo.
Jesus made a promise and said, the things that I do shall you do also. And he'll stay with it. For he's just.
Yesu anapanga lonjezo. Ndipo anati, zinthu zomwe ine ndikuzichita, muzidzazichita inunso. Ndipo iye akhala ali nalo, pakuti iye ndi wolungama.
And Abraham looked at him, and he said, just about this time next month, according to life that was with Sarah, I'm going to visit you, and Sarah's going to bring a baby that I promised.
Ndipo Abraham anayangana pa iye, ndipo iye anati, pafupi nthawi ino basi, mwezi wa mawa, malingana ndi moyo, izo zinali kwa Sara. Ine ndati ndidzakuchezereni inu, ndipo Sara ndi woti adzabala mwana yemwe ine ndinamulonjeza.
Now Abraham was 100 years old, and Sarah was 90. And Sarah, behind the angel, inside the tent, went round.
Tsopano Abrahamu anali usinghu wa zaka 100, ndipo Sara anali 90. Ndipo Sara kuseli kwa mngelo mkati mwa hema anapita anaseka.
And the angel with his back turned said, why did Sarah live? That was the messenger.
Ndipo mngelo ali ndi msana wake utatembenuzidwa anati, chifukwa chiyani Sara anaseka? Ameneyo anali mtumiki.
Oh, do you know what I'm speaking about? What kind of a mental telepathy was that? With his back turned to the tent and her inside, and she smiled. And he said, why did she laugh?
Oh, Godinu, mukudziwa zomwe ine ndikuzikamba. kunali kuwelenga kwa maganizo kwa mtundu wanji kumeneko. Ali ndi nsana wake ala utambenuzira kuhema. Ndiye nkari mwake. Ndipo iye anamwedulira. Ndipo iye anati chifukwachi yani iye waseka.
He knew it. And that was the last message before Sodom and Gomorrah burned.
Iye anaziziwa izo. Ndipo uo unali utenga wotsiriza Sodom ndi Gomorrah asano ochedwe.
Brother, if you hear it tonight, it's now the last message before this world will burn.
Mbale, ngari inu mukumvetsera iwo usiku uno, ulitsopano utenga wotsiriza dziko ili lisano ochedwe.
The nature of the angel. Who was that angel? It was God. Remember, Abraham called him Lord. And the translation there is Elohim, the great mighty Jehovah. It was Jesus Christ reincarnated.
Mwajiona jikalidwe za mngelo, mngelo uja analindani. Iya anali mulungu. Kumbukirani, Abraham anamucha iye ambuye. Ndipo kumasulira pamenepo ndi Elohim wamkulu Yehova wamphamvu uyu anali Yesu Khristu atavala thupi linanso.
Someone said, do you mean to say that was how did he get that body?
Wina anati kodinu mukutanthauza kunena kuti uyo anali kodi iye analipeza bwanji thupi limenelo.
Why you just call them two angels and breathe a little breath like that in the atoms and calcium and potash come together, and Gabriel stepped in one and another angel in the other, and he made one for himself.
Bwanji, iye anango waita ana angelo awili aja. Ndipo anabumira mpweya pang'ono monga choncho. Ndipo maatomu ndi kashamu ndi potashi zinabwera palimodzi. Ndipo Gabrieli analowa mulimodzi ndi ngelo wina mulinalo. Ndipo iye anadzipangira limodzi la iye mwini.
Blessed be his holy name. I am so glad tonight to know that that same almighty God who could make himself a body to live in, my trust is in him that someday he'll raise this one up as he has promised.
Lidalitsike dzina lake loyela. Ndine wokondwa kwambiri usiku uno. Kudziwa kuti Mulungu ye mweyo wa mbavu zonse. Yemwe anganakonza kudzipangira iye yekha thupi loti azikhalamo. Chidaliro changa chili mwa iye kuti tsiku lina iye adzaliukitsa ili monga iye analonjezera kuti adzatero.
And he's in our midst of doing the very same thing that he done there. Oh, praise his glorious name.
Ndipo iye ali pakati pathu. Akuchita chinthu chomwe chomwecho chimene iye anachichita uko. Oh, litamandike dzina lake la ulemerero.
Giving us warning, speaking to us, telling us to make ready.
Kulipatsa ife chenjezo, kuyankhula kwa ife, kuti uza ife kuti tikonzekere.
Of course, he said a little while, and the world will see me no more. Yet ye shall see me. For I'll be with you, even in you, to the end of the world. What an hour that we're living in.
Ndithudi, iye anati, kanthawi pang'ono ndipo dziko silidi lindionenso ine. Komabe inu, muzidzandiona ine. Pakuti ine ndidzakhala ndi inu, ngakhale mkati mwanu, mpaka kumapeto a dziko. Ndiola bwanji lomwe ife tili kukhalamo.
Notice. The angel that brought fire was the one who performed that miracle. And we all know that the world's going to be destroyed the next time by fire.
Zindigirani, ngelo yemwe anabweletsa moto, anali mmodzi yemwe anachita chozizwisa chija. Ndipo ife tonse tikudziwa kuti dziko likuti lidzaonongedwe nthawi yotsatirayo ndi moto.
And the angel that was sent to Sodom and Gomorrah
Look what Jesus said. Oh, it just thrills my soul to get to that.
Ndibongelo yemwe anatumizidwa ku Sodomu ndi Gomora. Penyani chimene Yesu ananena. Oh, izo zimangokondoweza moyo wanga ndikafika pa izo.
As it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man.
Monga zinaliri mumasiku a Noah, chomwecho izo zidzakhala ziri pakudza kwa mwana wa munthu.
What did that angel do? He had the spirit of discernment. And he said, as it was then, so will it be when the Son of Man is being revealed from heaven. Do you see it?
Kodi ngelo uja na jita jiani. Yana lindi nzimu wakuzindikira za mu ntima. Ndipo iye anati, monga izo zinaliri hapo, chomwecho izo zidzakhala ziri pamene mwana wa munthu adzakhala akululidwa kuchokera kumwamba. Kodi inu mukuziona izo?
Just think that in our midst now stands that same angel of God, which is none other but the Lord Jesus Christ, and the form of the Holy Ghost. It's in our midst. And that day,
tango ganizani kuti pakati pathu tsopano paima ngelo yemwe uja wa Mulungu, yemwe sali winanso koma Ambuye Yesu Khristu. Mumaonekedwa mzimu woyera ali pakati pathu mu tsiku limenelo.
And he was God, and that was his message just before the destruction came.
Ndipo iye anali Mulungu, ndipo umenewo unali utenga wake chionongeko chisanafike kumene.
Now we would notice that it was a message of deliverance. He went down and tried to deliver the people, and they refused to hear him.
Tsopano ife tikuzindikira kuti unali utenga wachiwombolo. Iye anapita uko ndipo anakayesera kuti awawombole wanthu, ndipo iwo anakana kuti amvetsere kwa iye.
And today, it's the same thing in our nation, among our people.
Ndipo lelo, ndi chinthu chomwecho mu fuko lathu, pakati pa wanthu athu.
I've had the privilege of seeing our Lord Jesus in the meetings do signs and wonders and great things.
Ine ndakhalapo na omwayi wakuwaona Ambuye Yesu mu misonkhano akuchita zizindikiro ndi zodabwitsa ndi zinthu zazikulu.
And the people will actually stand at the platform and know beyond a shadow of doubt that the great immortal infant God is present and performing the same kind of a miracle, and they'll stand there and chew chewing gum and walk off the platform. Unconcerned. They don't care.
Ndipo wandu anachita kumayimadi pansanja ndi kumadziwa kupyola mthunzi wa chikaiko kuti Mulungu wamkulu wachisavundi wopanda malire ali pamenepo ndipo akuchita mtundu omwewo wachozizwitsa. Ndipo iwo amayima pamenepo ndikumatafuna chingamu ndikuyenda kuchoka pansanjapo osakhuzidwa. Iwo sama samala.
It looks to me like if a man had any kind of a spirituality about him, or the Spirit of God in him, and when he's seen the Lord Jesus do just what he said he would do, it would thrill his heart in such a way that he couldn't hold his peace any longer. He would set the nation afire with the message.
Izo zimaoneka kwa ine monga ngati munthu akhala nawo mtundu uliwonse wa uzimu pa iye kapena mzimu wa Mulungu mwa iye, ndipo pamene iye aona Ambuye Yesu akuchita basi zomwe iye analonjeza kuti iye akanati adzachite, izo zikanali zikondoweze mtima wake mwa njira yotero mwakuti iye sakanakhoza kusunga mtendere wake motalikiranso. Iye angaliyatse fuko ndi moto wa uthenga.
As it was in them days, he said, so will it be.
Monga izo zinaliri mu masiku ameneo, iye anati chomwecho izo zikanati zidzakhale.
that message went forth, and they merely laughed at it and mocked at it as someone who was telling some kind of an idle tale.
Utenga uo unapita konse. Ndipo iwo ankango useka chabe iwo ndikunyo godola pa iwo ngati wina wake yemwe anali kunena mtundu wina wanganiyo panda pake.
But it was a mercy, and it was a grace, and it was a deliverance. Oh my!
Koma iwo unali wachifundo, ndipo iwo unali wachisomo, ndipo iwo unali wachiwombolo. Oh my!
And the angel said that morning to Lot, after he'd give the message, he said, "Hasten, come hither, for I can do nothing till thou hast come hither."
Ndipo angelo ananena mawa uja kwa Loti, iye adatha kupereka uthengawo, iye anati, "Fulumirani, bwerani kuno, pakuti ine sindingakonse kuchita kanthu mpaka inu mutabwera kuno."
I want you to notice this now. Because we have to cut short here on account of prayer line.
Ine ndikufuna kuti inu muzindikire ichi tsopano, pakuti ife tiyenera kudula mofupikitsa apa, pachifukwa cha mzere wa pemphero.
Did you notice what the angel said? "I can't do nothing till you come hither." What was it? The message of deliverance.
Kodi inu munazindikira chimene angelo ananenacho? Ine sindikosa kuchita kanthu mpaka inu mutabwera kuno. Chinali chiyani icho? Uwo unali uthenga wachiwombolo.
And before one speck of fire could fall from heaven, Lot had to get out of Sodom.
Ndipo chidutswa chimodzi cha moto chisanagwe kuchokera kumwamba, Loti ankayenera kuti atulukemo mu Sodomu.
And before one drop of rain fell from heaven, Noah went into the ark.
Ndipo dondo limodzi la mvula lisanagwe kuchokera kumwamba, Noah analowa mu chombo.
And before the atom bomb can strike this nation, the church will go in the rapture to meet the Lord Jesus.
Ndipo bomba la atomu lisanakanthe fuko lino, mpingo udzapita mu mkwatulo kuti ukakomane ndi Ambuye Yesu.
As the Sputnik and the missiles are set, amen, and the hammers are pulled back, amen, the angels are all standing in order. Hallelujah.
Ndipo momwe ma Sputnik ndi mizinga zayikidwa, ndipo zombela zakokedwa, angelo onse ayima mudongo solo. Hallelujah!
The great quarters of heaven is crowded full. The harps are all in tune. The great bands are already practiced up.
Magonde akulu akumwamba adzazidwa ndi unyinji. Azeze onse akungidwa. Mabandi akulu aphunzira kale.
There's a homecoming time pretty soon for the church of the living God, who's been waiting his coming.
Pali nthawi ya kubwera kwathu posachedwa apa, kwa mpingo wa Mulungu wa moyo, yemwe wakhala akuyembekezera kudza kwake.
Everything's in order. I'm so glad. I'm getting so tired. Oh, for that great hour. And to think that we've had a part in this junction time.
Chiri chonse chiri mudongo solo. Ndine wokondwa kwambiri. Ine ndikuyamba kutopa kwambiri. Oh, kufuna ora lalikulu ilo. Ndipo kuganiza kuti ife takhala nalo gawo mu mphambano iyi ya nthawi.
Remember, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed from heaven.
Kumbukirani, chomwecho izo zidzakhala ziri mukudza kwa mwana wa munthu, pamene mwana wa munthu ali kuululidwa kuchokera kumwamba.
Now remember, before the rain fell, Noah was in the ark. Before the fire fell, Lot was out of Sodom.
Tsopano kumbukirani, mvula isanagwe, Noah anali mu chombo. Moto usanagwe,
Loti anali anatuluka mu Sodomu.
Why the angel said, I can't do nothing until you come hither. I've got the lever in my hand to pull and make the fires fall from heaven.
Chifukwa ngelanati ine sindingachite kanthu mpaka iwe ubwele kuno. Ine ndiri ndi choketemulira mudzanja langa kuti ndichikoke ndikupangisa moto kuti ugwe kuchokera kumwamba.
And I think that's exactly the angel of destruction is holding the hand of Russia with the atomic bomb until the church comes together and one great body of Christ. I can't do nothing till you come hither. Oh, if that isn't a blessed assurance.
Ndipo ine ndikuganiza izo zili ndende. Ngelo wachiwonongeko waligwira dzanja la Russia limodzi ndi mabomba a atomiki mpaka mpingo ubwere pa limodzi ndi thupi limodzi lalikulu la Khristu. Ine sindingakhoze kuchita kanthu mpaka iwe utabwera kuno. Oh, ngati icho sichili chitsimikizo chodala.
And if we see everything set in order, the going home of the church is in order.
Ndipo pamene ife tikuona chilichonse chitayikidwa mudongosolo, kupita kwawo kwa mpingo kuli mudongosolo.
Here's the angel of God with the same message, performing the same signs, the same wonders, everything set in order.
Pano pali ngelo wa Mulungu ali ndi uthenga omwewo, akuchita zizindikiro zomwezo, zodabwitsa zomwezo, chilichonse chitayikidwa mudongosolo.
Random Tabernacle. 25 years ago, nearly, I spoke over this same pulpit and told you these things will be happening one of these days. Here it is.
Branham Tabernacle, Zaga 25 zapitazo pafupi, ine ndinayangula pagwalo mweli, ndipo ndinakuza ninu zinthu izi, zikanati zizidzachitika limodzi la masiku awo. Ndipo ndizi pano.
We're at the end time. The junction is here. It's near homegoing time for the church.
Ife tili pa nthawi yotsiriza. Mphambano ili pano. Yayandikira nthawi yopita kwawo ya mpingo.
The critics making fun, mocking, scoffing as it was with King Nebuchadnezzar and Belteshazzar.
Otsutsa akupanga zotonza. Akunyogodola, akuseka, monga iwo analiri ndi mfumu Nebukadinezala ndi Belteshazzar.
So was in the days of Noah, so was in the days of Lot, and they're doing the same today.
Chomwecho iye anali mu masiku a Noah, chomwecho izo zinali mu masiku a Loti, ndipo iwo akuchita chimodzi-modzi lero.
I can do nothing until you come hither.
Ine sindingakhoze kuchita kanthu mpaka inu mudabwera kuno.
I want you to notice. Lot came out of something that would destroy him. And Noah went into something that would save him. And that's the type of the church.
Ine ndikufuna kuti inu muzindikire. Loti anabwera kuchokera muchina chake chimene chikanati chimononge iye. Ndipo Noah anakalowa muchina chake chimene chikanati chimupulumutse iye. Ndipo uwo ndi mtundu wa mpingo.
We come out of the world and away from this Elvis Presley and Arthur Godfrey age that we're living in.
Ife tinabwera kuchokera mdziko. Ndipo kutali ndi Elvis Presley, uyu ndi mbado wa Arthur Godfrey umene ife tili kukhalamo.
Come out of the world and go into Christ. Come out of the world.
Tinabwera kuchokera mdziko. Ndipo tinapita mwa Kristo. Tinabwera kuchokera mudziko.
There of the world will perish with the world. Those that are in Christ will go home with Christ. For those that sleep in Christ will God bring with him when he comes.
Iwo ndi a mdziko. Adzaonongedwa ali modzi ndi dziko. Iwo omwe ali mwa Khristu adzapita kwawo ndi Khristu. Pakuti iwo amene agona mwa Khristu, Mulungu adzawabweresa limodzi naye pamene iye azidzabwera.
We come out of the world to go into Christ for the safety.
Ife tinabwela kuchokela mdziko kuti tipite mwa Khristu pofuna chitetezo.
Oh, but I can do nothing till thou hast come hither. I like that. Hurry! Escape! The message is urgent. Hurry! Hurry! Escape! Blessed be the name of the Lord.
Oh, koma ine sindingakose kuchita kanthu mpaka inu mutabwela kuno. Ine ndikuzikonda izo. Fulumirani! Thavani! Uthengawo unali wofulumira. Fulumirani! Fulumirani! Thavani! Lidalitsike dzina la Ambuye.
Jesus promised this gospel to be preached. It's been going on now for years and years. And here it is at the end time, the last great sign.
Yesu analonjeza kuti uthenga uwu ukanati udzalalikidwe. Iwo wakhala kupitirira tsopano kwa zaka ndi zaka. Ndipo pano iwo uli pa nthawi yotsiriza. Chizindikiro chachikulu chotsiriza.
Just before the angels hollered, hurry! He turned and said, why is there a laugh? The angel of destruction. He said, I've heard about their sins and I've come down to see if it was the truth or not.
Basi angelo asana fule, fulumirani. Iyana tembenuka ndipo anati chifukwa chiyani sala kuseka ngelo wachionongeko iyanati ine ndamva zamachimo awo ndipo ine ndabwera pansi kuti ndidzaone ngati icho chinali choonadi kapenayi.
And he found that it was the truth and the message was grace and mercy and deliverance, but hurry, hurry.
Ndipo iye anapeza kuti izo zinali zoonadi. Ndipo uthenga unali chisomo, ndi chifundo, ndi chiwombolo. Koma, fulumirani, fulumirani.
Oh, children, don't sit stooped and wondering. Hurry, hurry quick, the time is at hand.
Oh, ananu, musali mukhale chowelama. Ndikumadabwa, fulumirani, fulumirani, mwansanga.
Run where? Out like the little birds did. Get away from these big modern walls of Babylon. These big old denominations that says there's no difference in the time.
Nthawi iri pafupi, tamangirani kuti. Kunja monga mbalame zazing'ono zinachitira. Chokani kumakoma akulu amakono awa a Babiloni. Zipembezo zazikulu zakalezi zomwe zimati palibe kusiana munthawi.
These big old unbelieving churches that says there's no such a thing as divine healing. There's no miracles.
Mipingo ya ikulu yokalamba iyi yosakhulupirira yomwe imati palibe chinthu chotelo chonga machiriso a uzimu palibe zoziziwitsa.
Get away from them walls, for they're going to crumble. They're going down in destruction and defeat. Because my God said so.
Choka niko kumakoma meneo. Pakuti iwa kuti apasuke. Iwa kupita pansi muchono ngeko. Ndi kugonja chifukwa Mulungu wanga. Anane na chomwecho.
Right out in the middle of Calvary yonder. If the birds went to the trees, you go to the tree too. That tree where Christ was crucified.
Tawirani pakati pa Golgotha kutaliko. Ngati mbalame zinapita kumitengo, inu mupite kuntengo na nuso. Ntengo uja pamene Khristu anapachikidwapo.
They're hanging in the middle of his mercy and cries of God until the storm is past.
Apo anapachikidwa pakati pa chifundo chake. Ndikumalirira kwa Mulungu mpaka nkundo utadutsa.
Hurry, escape, get hither. Well, I can't do nothing until you come out. He's waiting on you.
Fulumirani, thawani, bwerani kuno pakuti ine sindingakose kuchita kanthu mpaka inu mutachokako. Iye akuyembekezera pa inu.
Get away from these old modern things. Get away from that television when them kind of plays come on. Get turn that radio off when this rock and roll starts.
Chokani kuti zinthu tamagono iti. Muzichoka pa television iyo pamene mtundu wa masewelo awo abwelapo. Tengani, mzizi misa waile siyo, pamene gwede mula uyo ayamba.
Act like a lady. Dress like a lady. Act like a man. Dress like a man. Talk like a Christian. Live like a Christian.
Muzijida monga dona. Muzivala monga dona. Muzijida monga mamuna. Muzivala monga mamuna. Muziangula monga mkrisitu. Muzikala moyo monga mkrisitu.
Get all the bridges burnt. Hurry, get out. Destruction is at hand. God's sick and tired.
Mufige boyatsa minato yonse. Fulumirani. Tulukani. Chionongeko chili pafupi. Mulungu zikumudwalitsa ndi kumtopetsa.
Oh, it is later than you think. The hour is at hand. The angel's mercy, the angel of mercy who sent his message is right here tonight. Do you believe it?
Oh, ndimochedwa kuposa momwe inu mukuganizira. Ora lili pafupi. Chifundo cha mngelo. Mngelo wa chifundo yemwe anatumiza utenga wake. Alipomwe pano sikuno. Kodi inu mukuzikulupirira izo.
Does the church have to go before the tribulation period?
Kodi mpingo dzaso wakuti upite isanafike nthawi ya chisautso.
Israel went into Goshen and Egypt went into darkness. Egypt got into Goshen, was taken to the promised land. Egypt went into darkness and was buried in the Dead Sea.
Benyani, Israel anabila mu Goshen. Ndipo Igubuto anabila mu ndima. Igubuto anakafika mu Goshen, anatengedwela ku dziko lolonjezedwa. Igubuto anabila mu ndima. Ndipo anakakwiriridwa mu nyanja yakufa.
Hurry! Hurry and escape! May be your last opportunity.
Fulumirani, fulumirani, tawani. Uwo ukoza kukala ulimwe iwanu otsiriza.
And remember, we see the missile setting. We hear it, we look at it in the paper. The whole world's a dream and everything that God said is coming to pass. Then what about it?
Ndipo kumbukirani, ife tikuona mizinga itaikidwa. Ife tikuzimva izo. Ife timayangana pa izo mupepala. Dziko lonse likunjenjemera. Chili chonse chimene Mulungu ananena chikufika pochitika ndiye nangabwanji nazo.
The day that the Son of Man shall reveal himself from heaven. What has the Son of Man been revealed? Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Mutsiku lomwe mwana wa munthu ali adzadziulule yeye kakuchokera kumwamba. Mwana wa munthu ndi ndani wakhala akululidwayo? Yesu Kristu yemweyo. Dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
Look at the 21st verse, or the 30th verse it is. Even thus shall it be in the days when the Son of Man is revealed from heaven.
Tayang'anani pa ndime ya 21, kapena ndime ya sate, ndiyo ili. Ngakhale izo zidzakhala zili mu masiku pamene mwana wa munthu ali kululidwa kuchokera kumwamba.
What is it? This thing has never happened since Jesus is on earth. And here it is at the end of the Gentile age. Let's look at it just a moment and think hard.
Nchiani icho, utenga uomwe, chindu ichi, sinayambe cha chitikapo, chiambile ni pamene Yesu analipa dziko lapansi. Ndipo pano izo zili, pamapeto ambado wa mitundu. Tiyenti yangane pa izo mpindi yoka, ndipo ganizani zolimba.
When Jesus was here on earth, he did not claim to be a healer. He said, it's not me that doeth the works, it's my Father. But I only do what the Father shows me to do.
Pamene Yesu anali kuno pa dziko lapansi, Yesu ankadzinenela kuti anali mchiritsi. Iye anati, si ine yemwe ndikuchita ntchitoyi, ndi Atate wanga, koma ine ndimangochita chomwe Atate amandisonyeza ine kuti ndizichita.
St. John 5:19. He said, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing.
Yohane Oyela 5:19, Yanat, Inde Rindetu, Inendukuri Kwainu, mwana sangakhoze kuchita kanthu mwa iye yekha koma chimene iye awaona Atate akuchita.
If you notice Philip, when he first got converted, so he first started his ministry, the Lord Jesus, what happened?
Ngati inu mudazindikira Filipo, pamene iye anatembenuzidwa poyamba, ayi, iye poyamba atauyamba utumiki wake, ambuye Yesu, chinachitika nchiyani?
Let's see how the Son of Man's going to reveal himself. If he's the same yesterday and forever, he'll have to reveal himself like he did yesterday.
Tien tuone momwe mwana wa munthu adadzululire yekha. Ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye ayenera kuti adzulule yekha monga iye anachitira dzulo.
If he reveals the same, he has to reveal the same message. Quietly and watch.
Ngati iye adadzulule mofanana, iye ayenera kuti adzaulule utenga wofanana. Mwakachetechete ndipo penyani.
When Peter come to him after his ministry, St. John 1, Peter walked up to him. He wasn't called Peter then. He was called another name.
Pamene Petulo anabwela kwa iye kutsatira utumiki wake, Yohane woyera 1. Petro anayenda napita kwa iye, iye sana likuchedwa Petulo hapo, iye ankachedwa dzina lina.
And when he walked up to him, he said, "Thou art Simon, and your father is Jonas."
Ndipo pamene iye anayenda napita kwa iye, iye anati, "Iwe ndiwe Simon, ndipo abambo ako ndi Jonas."
That old fisherman thought, "How did he know me?"
Msodzi wachikulire uja anaganiza, "Iye wandidziwa motani ine?"
And then Philip from Bethesda also, he goes over around the mountain and he finds a friend, Nathaniel, under a tree praying. He said, "Come see who he found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph."
Ndieno Filipo, wochokera ku Bethsaida na Yesu, iye anapita kuzungulira phiri, ndipo iye anakampeza mzake Natanieli, pansi pa mtengo akupemphera. Iye anati, "Tiye ukamuone yemwe ife tamupeza, Yesu wa ku Nazareti, mwana wa Yosefe."
Watch now how he revealed himself. And he said, "Now could there be any good thing come out of Nazareth?" He said, "Come and see."
Penyani sobano momwe iye anadzululira yekha. Ndipo iye anati, "Sobano kodi chingakhoze chabwino chilichonse kubwera kuchokera ku Nazareti?" Iye anati, "Tiye ukaone."
That's the best answer any man can give another. Don't criticize it. Come find out for yourself. Oh, if we could only be that sincere today.
Ndilo yango labwino lomwe munthu aliyense angakhoze kumupatsa wina. Usati uzingotsutsa izo, bwera udzadzipezere wekha. Oh, ngati ife tingakhoze kukhala odzipereka kokha chotero lero.
And on his road around he began to instruct him. Why, he said, "Peter, yesterday a man, Cephas, you know the old fisherman? Yes, he walked up before this man and he told him who he was and who his daddy was."
Ndipo ali pa ulendo wake akuzungulira, iye anayamba kumulangiza iye. Bwanji iye anati, "Petulo, dzulo munthu. Kefa, iwe ukumudziwa msozi wachikulire uja." Inde. Iye anayenda mpaka pamaso pa munthu uyu. Ndipo iye anamuza iye yemwe iye anali ndi yemwe abambo ake anali.
"Ah," said Nathaniel, "I don't know about that."
"Ah," anali Natanieli, "ine sindikudziwa za izo."
And when he walked up where Jesus was into the line where he was praying for the sick, Jesus pierced those lines at him and he said, "Behold an Israelite in whom there is no guile."
Ndipo pamene iye anaenda mpaka kumene Yesu anali munzere, kumene iye anali kupempherera wodwala, Yesu anapyozesa maso awo pa iye, ndipo iye anati, "Taonani mu Israeli mwa yemwe mulibe chinyengo."
How do you know he's an Israelite? The Greeks all dressed alike and looked alike.
Iye anadziwa modani kuti iye anali mu Israeli. A Greek ndi onse amavala mofanana, ndipo amaoneka mofanana.
How do you know he was an Israelite? He was God manifested in flesh.
Kodi iye anadziwa bwanji kuti iye anali mu Israeli? Iye anali Mulungu ataonetseredwa mutupi.
What did he do? He looked and he seen. He said, "When did you know me, Rabbi?" He said, "Before Philip called you, when you were on the tree, I saw you."
Kodi iye anachita chiyani? iye anayang'ana ndipo iye anamuona iye. Iye anati, ndilidi pamene inu munandidziwa ine rabi. Iye anati, Filipo asana kuitane iwe, pamene iwe unali pansi pa mtengo, ine ndinakuona iwe.
He said that sentence. You are the Son of God. You are the King of Israel. Jesus said, because I told you this, do you believe? Said then you can see greater things than this.
Yanari izo zikukhazikitsa izo. Inu ndinu mwana wa Mulungu. Inu ndinu mfumu ya Israeli. Yesu anati, chifukwa ine ndakuuza iwe izi, kodi iwe ukukhulupirira, anati ndiye iwe ukhoza kuona zinthu zazikulupo kuposa izi.
But the unbelieving church members stood by. Oh, just as reverent and staunch as they could be. Certainly.
Koma membala wampingo osakhulupirira anayima chapamenepo. Oh, molemekeza basi ndi molimba monga iwo akanakhoza kukhalira. Ndithudi.
They were staying there with great educations, great theological seminary experiences. They said, this man is a fortune teller. He's Beelzebub.
Iwana le ataima pamenepo ali ndi mapunziro akulu. Zowachitikira za Mulungu zazikulu za ku seminale. Iwana ti munthu uyu ndi wambwebwe. Iye ndi Beelzebule.
Jesus said, you say that to me, I'll forgive you. But when the Holy Ghost is come and does the same thing, one word against it will never be forgiven. And this world and neither in the world to come.
Yes, anati, inu mukanena izo kwa ine, ine ndikukhululukirani inu. Koma pamene mzimu woyera ubwera, ndipo ukachita chinthu chomwecho, mawu amodzi owutsutsa iwo, simudzakhoza kukhululukirwa konse mu dziko lino, kapena ngakhale mu dziko likudzalo.
There was a little woman who had an issue of blood. And she come through the crowd and she touched his garment. For she said within herself, if I can touch the man, I'll be made well.
Kunali nkazi wa ngono ye mwana lindi kuuka kwa magazi. Ndipo iye anabwera kudutsa mu nyinji. Ndipo iye anagwira chovala chake. Pakuti iye ananena mkati mwa yekha. Ngati ine ndingakoze kukamukhuza mwamunayo, ine ndichiritsidwa.
She touched him. She ran off in the crowd and sat down or whatever she did. And Jesus turned about and said, who touched me?
Yana mukuza iye. Yana tamanga kuchoka munyinjiwo. Ndipo anaka kalapansi kapena chiri chonse chomwe yana chichita. Ndipo Yesu anatembenuka nati, ndani wandikudza ine.
Peter rebuked him. He said, look, the whole crowd's a touching him. Why do you say who touched me? He said, but I got weak. Virtue or strength went from me.
Petulo anamudzudzula iye, iye anati, taonani, unyinji wonsewu kukukuzani inu. Chifukwa chiyani inu mukuti ndani wandikuza ine. Iye anati, koma ine ndafoka, ukoma, kapena mbamvu, zachoka mwa ine.
And he looked around with those eyes. Until he found her. How did he do it? That we don't know. But he's the same yesterday, today, and forever. And he revealed himself to the Jewish nation in that manner.
Ndipo iye anayang'ana pozungulira. Ndipo maso amenewo mpaka iye anamupeza iye. Kodi iye anazichita chotani izo. Izo ife sikuzidziwa. Koma iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo iye anadziululira yekha kwa fuko la Chiyuda.
When he came to the Samaritan, the woman was at the well, a lovely Samaritan woman. You remember there's only three nations of people, that's Jew, Gentile, and Samaritan, Ham, Shem, and Japheth's people.
Pamene yana bwera kwa Achisamaria, nkazi analipa chisime, nkazi wokondeka wa Chisamaria. Kumbukirani, alipo mafuko atatu okha anthu. Ndiwo miyuda wa mitundu ndi Samaria. Andu Ahamu, Shemu, ndi Ayafeti.
And the Samaritan was half Jew and half Gentile. You remember when it started? When they married their women and so forth.
Ndipo Samaria analiteka miyuda ndi teka wa mitundu. Ndipo inu mukukumbukira pamene izo zinkayamba. Pamene iwo anka kwatira akazi yao ndi zina zotero.
And this young woman come up there which we believe in our country to be a woman of ill fame. But she wasn't.
ndipo mkazi wang'ono uyu anabwera uko chimene ife timakhulupirira mdziko lathu kuti anali mkazi wambiri yoyipa koma iye sanali.
This boy from India could tell you that. This is an Eastern book. You're trying to read it with a Western education.
Nyamata uyu wochokera ku India akhoza kukuuzani inu izo. Ili ndi buku la kummawa. Ndipo inu mukuyesera kuti muziri werenga ilo ndi maphunziro akumadzulo.
When I went to India and got off of the airship at Bombay, there was the bishop of the Methodist Church and all of them standing there said, "Don't you tell us you're a missionary, Mr. Branham. We know more about the Bible than you Yankees will ever know." And that's true.
Pamene ine ndinapita ku India, ndipo nditatsika mu ndege ku Bombay, uko kunali a bishop ampingo wa Methodist, ndi onse iwo atayimapo. Anati musadi mutiuze ife ndinu amisionale Bambo Branham. Ife tikudziwa zochuluka za Baibulo kuposa inu mayanke mungati mulidziwe konse. Ndipo izo ndizoona.
He said, "We had the Bible 2,000 years before you was a nation." That's right. St. Thomas Church is still there where St. Thomas went out and preached.
Yanadi, ife dinali ndi Baibulo, zaka zikwiziwiri inu musana kale fuko. Ndiko kulondola, mpingo wa Thomas Woyela ukadali kumeneko. Kumene Thomas Woyela anapita ndikuka lalikila.
But he said, "We understand that God has visited you to make this Bible live again." Said, "That's what we want to know. That's it. The world's hungry for the living bread."
Koma, yanati, ife tikumva kuti Mulungu wakuchezelani inu, kuti mulipange Baibulo ili kukhala la moyo kachiwiri. Anati, ndicho chimene ife tikufuna kuti tichidziwe, ndi zimenezo. Dziko lili ndi njala yofuna mkate wa moyo.
This Samaritan woman, as she stood at the well, Jesus said to her, "Woman, bring me a drink."
Mkazi wachi Samaria uyu, pamene iye anayima pa chitsime, Yesu ananena kwa iye, "Mkazi, ndibweretsere ine akumwa."
Well, she said they had segregation. But he let her know that there was no difference. God made of one blood all people.
Chabwino iye anati, iwe anali ndi zatsango. Koma iye anamulola iye adziwe kuti panalibe kusiyana. Mulungu anapanga mwamagazi amodzi anthu onse.
And he said, "If you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink."
Ndipo iye anati, "Ngati inu mukanadziwa yemwe inu munali kuyankhula naye, inu mukanandipempha ine akumwa."
And the conversation went on until he caught her spirit. Then he found out what her trouble was. He said, "Go get your husband and come here."
Ndipo kuyankhula nako kunapitirira mpaka iye anawugwira mzimu wake. Ndipo iye analipeza lomwe linali vuto lake. Iye anati, "Pita ukamutenge mwamuna wako ndipo mubwere kuno."
What happened when the Jew was told that? The Jew said, "You're the Son of God." That's right.
Nchiani chinachitika pamene Myuda anauzidwa izo? Myuda anati, "Inu ndinu mwana wa Mulungu." Ndiko kulondola.
What happened to the Samaritan when she stole that? They go get your husband and come here. She said, "Sir, I perceive that you are a prophet."
Nchiani chinachitika kwa Msamaria pamene iye anauzidwa izo? Anati, "Pita ukamutenge mwamuna wako ndipo ubwere kuno." Iye anati, "Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri."
Now we know that when the Messiah, which is called Christ, when he comes, he'll tell us these things. But who are you? He said, "I'm he that speaks to you."
Tsopano, ife tikudziwa kuti pamene Mesiya, yemwe akutchedwa Khristu, pamene iye abwera, iye adzatiuza ife zinthu izi. Koma inu ndinu yani? Iye anati, "Ine ndine iye yemwe akuyankhula ndi iwe."
She ran into the city and she said, "Come see a man that told me the things that I've done. Isn't this the Messiah?"
Yana tamangira munzinda ndipo yanati, "Bwerani mudzamuone munthu yemwe wandiuza ine zinthu zomwe ine ndazichita. Kodi uyu si Mesiya?"
And he never did that one time to a Gentile. Why? He left it to this day.
Ndipo iye sanachite konse izo nthawi imodzi kwa wamitundu. Chifukwa, iye anazisira izo mpaka tsiku lino.
That's what he said here. "In the days when the Son of Man shall reveal himself from heaven."
ndizomwe iye ananenapa mumasiku pamene mwana wa munthu azidzaziulula yekha kuchokera kumwamba.
He's revealing himself now to the church for mercy. The next time he reveals himself is in destruction to those who's rejected the message.
Iye akudzulula yekha tsopano kwa mpingo mwachifundo. Nthawi yotsatira iye ati azidziulula yekha ndi muchiwonongeko kwa iwomwe awukana uthenga.
God be merciful to us while we pray just a moment. Softly and tenderly, Sister Gertie, if you will.
Mulungu akhale wachifundo kwa ife pamene ife tikupemphera mphindi yokha. Mofewa ndi mokoma, Mlongo Geti, ngati inu mungathe.
I just wonder tonight, feeling sorry for you standing around the wall. I can feel your anticipations. I just wonder, oh, if you'll be honest with yourself and with God just a moment.
Ine ndikungodabwa usiku uno. Ndikukumverani chisoni inu mwayima kuzungulira khoma. Ndipo ine ndikukhoza kumverera chiyembekezero chanu. Ine ndikungodabwa, oh, ngati inu muti mukhale woona mtima kwa nokha ndi Mulungu mphindi yokha.
Do you really want to hurry and get out of this? There's a man in the presence tonight called the Lord Jesus. He has a ticket for you. And all you have to do is just give him your heart.
Kodi inu mukufunali kuti mufulumire ndi kuchokamo muizi. Alipo munthu mukukhalapo usiku uno. Wotchedwa Ambuye Yesu. Iye ali nacho chitupa cha inu. Ndipo zonse zomwe inu mukuyenera kuti muchite ndi kungomupatsa iye mtima wanu.
He'll wash it in his own blood and cleanse you from all sin and doubt and will take you to his heaven when he comes.
Iye utsuka iwo ndi magazi ake omwe ndi kukuyeretsani inu kutchimo lonse ndi kukayikira ndipo adzakutengelani inu kumwamba kwake pamene iye abwera.
That it might come before morning, the Sputniks, there's not one thing the science says. You hear it every day on the radio when they're on the television, when they're interviewing these signs.
Ndipo izo zikhoza kubwera usanafike mmawa, ma Sputnik. Palibe chinthu chimodzi chomwe sayansi imanena. Inu mumazimva izo tsiku lilonse pa wireless, pamene iwo akhala pa televisioni, pamene iwo amawafunsa a sayansi awa.
They say there's not a thing to hinder this world from being blown up at any minute. It just takes a good drink of vodka, and they'll pull a lever, and that's it.
Iwa amati, palibe chinthu choti chileperese dziko ili kuti lipulitsidwe mu minute iliyonse. Izo zingotengera kumwa bwino kwa vodka. Ndipo iwo adzakoka chokhethemulira, ndipo ndi zimenezo.
Hurry! The message is urgent. Hurry, escape. Run for your life. Get out of it. Come out from this modern Babylon. Get away from the walls.
Fulumirani, utenga undi, wamsanga. Fulumirani, tawani, tawitsani moyo wanu. Chokani kwa izo, tulugani ku Babylon wa makono uyu. Chokaniko kumakomao.
Can't you feel something tugging at your heart? If you're real spiritual and God's speaking to you, surely if he spoke to those little birds, he can speak to you.
Kodi inu simukukoza kumvelera china chake chikukoka pantima wanu? Ngati ndinu auzimu kweni kweni, ndipo Mulungu akuyangula kwa inu. Ndithudi ngati iye ane yangula kwa mbalame za zingono zija. Iyakoza kuyangula kwa inu.
Would you raise your hand to me? You haven't got room to put the people around the altar. But if you just raise your hand and say, God be merciful to me.
Kodi inu munga kweze zanjalanu kwa iye. Ife tilibe malori tuwaigebo wandu kuzunguli laguwa. Koma ngati inu munga di mungo kweza zanjalanu. Ndikuti Mulungu kalani achifundo kwa inu.
God bless you, brother. God bless you all. All over the building. I don't know how many hands there is.
Mulungu akudalitseni inu mbale. Mulungu akudalitseni inu. Oh my, ponse ponse munyumbai. Ine sindikudziwa ndi manja angati omwe alipo.
Be merciful to me, O God. This is my hand. I want to escape, Lord.
Kala anachifundo kwa ine, O Mulungu. Ili ndi dzanja langa. Ine ndikufuna kuti ndithawe Ambuye.
Before morning I might hear a scream. I looked out and the rainbows would be floating through the skies. The Son of Man would be coming. What a terrible day that you missed your opportunity.
Mawa usanafike. Ine ndikoza kumva kufulako. Ine nditayanga na panja ndipo mautaleza. Akoza kukala akuyandama kudusa milengalenga. Mwana wa mundu angadzakhala kubwela. Ndi tsiku loopsa bwanji. Kuti inu munaponya mwayi wanu.
Stood right around your church, didn't you? Oh, you said mama belonged to this. That's all right, brother. That's all right, sister, but mama's salvation will never take you in. Mama lived in one day and you're living in another.
Inu munayima kumene mozungulira mpingo wanu, si choncho inu. Oh, inu muti amayi anali amuwu. Ndiko konse kulondola mbale. Ndiko konse kulondola mlongo. Koma, chipulumuso cha amayi sichidza kutengelani inu umo konse. Amayi ankakhala moyo mutsiku lina. Ndipo inu mukukhala moyo mulina.
Hear the message of the Lord. Hear the warning of the Spirit.
Mvetserani uthenga wa Ambuye. Ndipo mvetserani chenjezo la Mzimu.
What kind of a spirit was it? That one who discerned how Sarah was laughing on the inside of a tent. The angel of the Lord.
Unali Mzimu wantundu wanyu menewo. Yemwe uja, mene anazindikira mumwe sala, anali kusekera, mkarima hema, ngelo wa Ambuye.
Now with your heads bowed, I want to pray for each one of you.
Tsopano ndi mitu yanu itawela mitsidwa, ine ndikufuna ndi mupemberere aliyense wa inu.
What did you do when you put your hands up? You said, did that mean anything, Brother Branham? Sure did. If you really meant that, it meant the difference between death and life.
Munachita chiyani pamene inu munakwezera mwamba manjano. Inu mukuti kodi izo zinatanthauza chilichonse mbale Branham zedi chinachita. Ngati inu mumatanthauza kwenikweni izo zimatanthauza kusiyana pakati pa imfa ndi moyo.
Message is urgent. Won't you put your hand up right now? Be merciful, God, to me.
Uthenga ndi wamsanga. Kodi inu simukweza mwamba dzanja lanu pakali pano. Kalani wachifundo Mulungu kwa ine.
God bless the little girl. God bless the lady. God bless you, you, sonny. You, young man. Little children all along these altars got their little hands up. God bless their little hearts.
Mulungu amdalise msungwana wang'ono. Mulungu amdalise dona. Mulungu akudalise ni inu. Inu, mwananga inu. Inu, nyamata. Anang'ono ponse kuzungulira maguwa awa. Akwezera mwamba manjawa ang'ono. Chabwino, mudalise mitima yao ya ingonoyo.
You say they don't mean that? Oh, yes they do. Jesus said, suffer little children to come to me. Forbid them not, for such is the kingdom of God.
Inu mukuti iwo sakutanda uza izo. Oh, inde iwo akutero. Yes, anati, lolani wana angono kutadze kwa ine. Musawaletse iwo ai. Pakuti ufumu wa Mulungu, ndiwa otero uwo.
They may never live to be in maturity. But they will be. They'll escape maybe all the great things that we've had to go through with.
Iwo mwina sanga kozo kalamoyo kuti akhale mu kukwima. Koma iwo adzakhala ali. Iwo sadzakhala konse. Iwo adzathawa mwina. Zinthu zonse zazikulu zomwe ife tiyenera kumadutsamo nadzo.
God be merciful when you raise your hand. It shows that there's something in you who's made a decision. Your body would be dead if there wasn't something in you. That said, raise your hands. That is the Spirit.
Mulungu, tijidieni jifundo. Pamene inu mukukweza manja anu, izo zikusonyeza kuti palichina chake mwa inu, chimene chapanga lingaliro. Tupiranu, ikanakoza ukala la kufangati, paka nati pasakale china chake mkati mwanu. Chimene chati kweza manja aku. Umeneo unali Mzimu.
Then you raise your hand. God witness it. The Spirit made you raise your hand.
ndiye inu mukukweza dzanja lanu, Mulungu wachitira umboni izo. Mzimu unakupangitsani inu kukweza manja anu.
God bless you. All the little children back there, those little colored children too long there. God bless your little hearts, honey. God loves you.
Mulungu akudalitseni inu. Ndi wana onse angono kumbuyo uko. Wana angono achikudawo na onse chapo. Mulungu adalise mitima yanu ya ingono. Wokondedwa Mulungu. Ama kukondani inu.
Sure, we're going out of here one of these days. I don't know when it'll be, but it's coming. Hurry right quick, get into the kingdom.
Zedi, ife tichoka ako kuno. Limozi la masiku awa. Ine sindikudziwa ndiliti lomwe ziti zakhale ziri koma izo zikubwera fulumirani mwansanga nditulowani mu mfumu.
You say, well, I've heard that before. You might hear it your last time too. Let this be the time. God bless you back there, young lady.
Inu mukuti chabwino, ine ndinamvapo izo kale. Inu mukoza kuzimva izo kwa nthawi yanu yotsiriza naponso. Lolani ikhale nthawiyo. Mulungu akudaliseni inu kumbuyo uko, dona wang'ono.
Get away from all this old modern stuff. These old walls, they'll all fall down. All this rock and roll and all this stuff will perish with the world.
Chokani kuti zinthu tonse tita makono. Makoma akale awa. Iwo sakwira pansi. Gwede mula yense uyu ndi zinthu zonse izi. Zizonongeka ndi dziko.
Don't you be included in the world. You get out of there. God's coming for his church.
Musadi mupatikizidwe mudziko. Inu muchokemo mmenemo. Mulungu akudzera mpingo wake.
He chose you. That's why he's speaking to you. The message is urgent. Come quickly.
Iye anakusankhani inu. Ndicho chifukwa iye akuyankhula kwa inu. Uthengawu ndi wofulumira. Bwerani mwansanga.
Now while we pray, be sincere now and ask God to be merciful to you.
Tsopano pamene ife tikupemphera, khalani odzipereka tsopano ndipo mumupembe Mulungu kuti akuchitireni inu chifundo.
Blessed Lord, there might be people here who has never seen the working of the powers of God before. But something down in their heart has said, raise your hand. It's me.
Ambuye odala, pakozo kala wanthu pano omwe sanayambe aonapo kugwira ntchito kwa mphamvu za Mulungu mkale. Koma china chake pansi muntima mwao chati, kweza dzanja lako, ndine.
And they see that there is an urgent call. They're intelligent enough to look around and to see that there's something fixing to happen.
Ndipo iwo akuona kuti pali kuitana kwa nsanga. Iwo ndi alunda mokwanira kuti ayang'ana pozungulira ndi kuona kuti pali china chake chomwe chikukonzekera kuti chichitike.
Little children, many of them put their little hands up. God be merciful to them. Many of the old and the middle age, they put their hands up. The teenagers put their hands up. They're wanting mercy, God.
Wanangono ambira iwo anakweza manja awo mwamba Mulungu achitireni chifundo iwo. Ambiri awo kalamba ndi usingwa pakati. Iwo anakweza manja awo mwamba. Azakaza pakati anayika manja awo mwamba. Iwo akufuna chifundo Mulungu.
And I'm so glad to know that the first revelation of Christ is mercy. The second revelation is judgment. Oh God, thank you for these who have taken mercy tonight. Mercy's road.
Ndipo ndine wokondwa kwambiri podziwa kuti vumbuluso loyamba la Khristu ndi chifundo. Vumbuluso lachiwiri ndi chiweruzo. Oh Mulungu, tikukuthokozani inu chifukwa cha awa omwe atenga chifundo usiku uno. Nsewu wa chifundo.
Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, they shall be filled.
Odalali achifundo kwambiri pakuti iwo adzalandira chifundo. Odalali omwe amva njala ndi ludzu la chilungamo, iwo adzadzazidwa.
Light their lights tonight, Lord. May they be candles that set on a hill that cannot be hid, but give light unto the schools and the places where they'll be connected from hereafter. Grant it, Lord.
Muyase nyali zawo usiku uno ambuye. mulole iwakhale miyuni yomwe yayikidwa papiri yomwe singakhoze kubisidwa koma kumapereka kuwala kumasukulu ndi malo komwe iwo ati akalumikizidwe kuchokera kuno mpakana. Perekani za Ambuye.
May there be lights that will shine for the glory of God. Bless them, and then someday in a better world, Lord, may we all meet around that great table of God at that wedding supper. Keep thy spirit up on us, Lord.
Mulole iwakhale kuwala komwe kuli kuziwalira kwa ulemelo wa Mulungu. Adalitseni iwo, ndipo tsiku lina mudziko labwino kwa Ambuye, mulole ife tonse tidzaka komane mozungulira gomela likulu ilo la Mulungu pa mgonero wa chikwati uwo. Siyani mzimu wanu pa ife, Ambuye.
Bless those standing around the walls and out in the vestibule and around it raising their hands and so forth. Be with them, Lord. They stood cramping limbs tonight, but be merciful.
Muadalise iwo omwe ayimirira kuzungulira makoma ndi kunja mukonde ndi kozungulira omwe akweza manja wawo ndi zina zotero mukhale ndi iwo Ambuye. Iwo ayima ndi miyendo ya zanzi usiku uno koma khalani wachifundo.
Grant these things. They are the fruits of this little hurried up message tonight. I pray that the angels of God will make it so real to their hearts that they won't miss any of it.
Perekani zinthu izi. Iwo ali zipaso za utenga wa ungono wa nsanga usiku uno. Ine ndikupembela kuti angelo a Mulungu azipangezo kukhala zenizeni kwambiri kwa mitima yawo kuti iwo asatero, iwo asaphonye chilichonse cha izo.
And they are the fruits, and I present them to you, and you give them to Jesus because they are your love gifts to Him.
Ndipo iwo ali zipaso, ndipo ine ndikuapeleka iwo kwa inu, ndipo inu muapeleke iwo kwa Yesu, chifukwa iwo ali mphaso zanu za chikondi kwa Iye.
No man can pluck them from the hand, because no one is greater than God. I pray that you'll keep them securely safe until Jesus comes for them.
Palibe munthu angakhoze kuwachotsa iwo mudzanja, chifukwa palibe wina yemwe ali wamkulu kuposa Mulungu. Ndipo ine ndikupembera kuti inu muwasunge iwo motetezeka mpaka Yesu atabwera kwa iwo.
May the rest of them hurry, Lord, and hurry, for the message is urgent. We must get out quickly before destruction comes.
Mulole wena onse wafulumira Ambuye, ndikufulumira pakuti uthenga awu ndi wansanga. Ife tiyenera kuti tituluke mofulumira chionongeko chisanadze.
Now, Lord God, I pray that you'll send your angel, that same one that sat with Abraham. Grant it, Lord.
Ndipo tsopano Ambuye Mulungu, ine ndikupembera kuti inu mutumize angelo wanu, yemwe uja yemwe anakhala ndi Abraham. Perekani izi Ambuye.
And could tell what Sarah was doing back in the tent. That was the angel of the covenant. That was the angel that brought mercy before fire fell.
Ndipo angakhoza kudziwa zomwe Sara anali kuchita mbuyo muhema. Ndipo uja anali mngelo wa pangano. Uja anali mngelo yemwe anabweresa chifundo moto usanagwe.
Most any time fire could fall now, the atoms that would break the whole world in two.
Pafupi ndawiri yonse moto ukhoza kugwa tsopano. Maro mwomwe anga koze kulitswa dziko lonse pawiri.
May he come tonight and give mercy to us, Lord, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Mulole iye abwele usiku uno ndi kudzapereka chifundo kwa ife Ambuye. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
Oh, there's something about the blessed old gospel that seems to scour you out. I love it.
Oh, pali china chake chokhuza uthenga wodala wakale. Iwo umaoneka kuti umakutsulukuta iwe. Ine ndimaukonda iwo.
Let's just sing that one time softly and tenderly. Jesus is calling. Everybody, let's just raise our hands to him. Will you do it?
Tiyeni tizingoimba ijayi nthawi imodzi. Mofewa ndimokoma Yesu akuitana. Aliyense tiyeni tingokweza manja athu kwa iye. Kodi inu mungachite izo?
Moko mandi Sewa Yesu akuitana Kuitana inu Ndine Tita chima Machifunda kulukira Kukulukira Inu ndine Bera mela kwa
Mungo
ziseke la mkari ndi Kristu sobano
Oto babela kwa Mwabino mukoma Yesu akuitana Kuitanila wo china kwanu
Never been in one of our healing services before and I see your hands. Never been in the services. That's good. I'm so glad to have you here.
Musana yambe mwakhalapo mu umodzi wa misonkhano yathu ya machiriso tiyeni tione manja anu. Simunayambe mwakhalapo mu misonkhano izo nzabwino ndine wokondwa kukhala nanu pano.
Now I don't claim to be a healer. I claim that Jesus is not dead, but he's alive.
Tsopano ine sindikudzinenera kuti ndine mchirisi. Ine ndikudzinenera kuti Yesu siwakufa. Koma iye ali wa moyo.
I'm not a healer. There's no healers. Christ has already healed you. By his stripes you were healed.
Sindine mchirisi palibe achirisi ai. Kristu itu anakuchirisani kale inu. Ndimi kwingwirima yake inu munachiritsidwa.
But I want to ask you newcomers something. Now you perhaps go to a church. Many of you raised your hand. Just then was raised your hand for prayer a while ago.
Koma ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu obwera mwatsopanonu china chake. Tsopano inu mwina mumapita kumpingo. Ambira inu munakweza dzanjalanu nthawi ija. Munakweza dzanjalanu pofuna pemphero kanthawi kapitako.
If you have no church of choice, we welcome you to the Branham Tabernacle here where our dear brother Armand Neville, a godly man that teaches nothing but the truth out of the Bible. You're welcome to our fellowship.
Ngati inu muli mpingo wa usanga, ife tikukulandirani inu ku Branham Tabernacle pano. Komwe mbale watu wokondedwa Armand Neville, mundu wa umulungu yemwe sapunzisa china koma choonadi kuchokela mu Bible ndinolandiridwa kuchiyanjano chathu.
We're just not a denomination, we're just a church of fellowship. We are Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Lutheran, we're all. We are Christians who love you.
Ndife basi, osati chipembezo, ndife mpingo basi kuno chiyanjano. Ndife a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, a Pentecost, a Chilutera, ndife zonse, ndife a Kristu omwe ama kukondani inu.
And we pray that she'll find you if you can't come here. Get you a good church home somewhere where they really preach the gospel and so that you can be fed by the Spirit of God.
Ndipo ife tikupembera kuti tikupezeni inu. Ngati inu simungakhoze kumabwera kuno, kadzipezereni inu mpingo wabwino kwanuko, kwina kwake kumene amalalikira kwenikweni uthenga ndi chotero, kuti inu mukhoze kumadyetsedwa ndi mzimu wa Mulungu.
All around to the building tonight, if the Lord Jesus has risen from the dead, and I've told you the truth, then God's obligated to His Word to make it so.
Ponse pozungulira mujipinda chonsechi usikuno. Ngati Ambuye Yesu anauka kwa akufa, ndipo ine ndakuza ninu chonadi, ndiye Mulungu aliwoka kamizidwira kumawu ake, kuti awapangitse iwo chomwecho, mwaona.
Oh, don't be afraid to trust it. That's either the Bible, it's the truth, or it is not the truth. If it isn't the truth, it's the biggest deceiver that's ever been written. For it's got millions deceived.
Oh, musari muziwopa kuadalira iyo. Zirimwina Baibulo lili chonadi kapena ilo si chonadi. Ngati iwo sali chonadi, iwo ndi chonyenga chachikulu kwambiri chomwe chinayamba chalembedwapo pakuti iwo apangisa mamiliyoni kunyengedwa.
I've stood many times with the Quran in one hand and the Bible in the other before the Mohammedans and say one's right and the other's wrong. Let the God that's real God speak. Don't be afraid. He'll never forsake. He'll never leave.
Inenda imapo ndawi zambiri ndi Korani mudzanja limozi ndi Bible mulina pamaso pa achi Muhammad ndikuti limozi ndi lolondola ndipo linalo ndi lolakwitsa. Tirole Mulungu yemwe ali Mulungu weni weni ayange. Msali muziopa. Iye saza kulekani konse. Iye saza kusiani konse.
Now, the Lord Jesus, when he was here on earth, the works that he did, which we've just quoted, he promised that he would come again before the end of time and would do the same thing. He said he would do it through his church.
Tsobano, Ambuye Yesu pamene yanali kuno pa dziko lapansi, ndito zomwe yanka zichita, zomwe ife tango zibweleza mowerenga. Iye analonjeza kuti iye akanati adzabwere akachiwiri asanafike mapeto anthawi ndipo akanati adzachite zinthu zomwezo. Iye anati iye akanati azidzachita izo kupyolera mu mpingo wake.
Now he said, I am the vine, ye are the branches. Now the vine doesn't bear fruit, the branches bears fruit.
Tsopano iye anati ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi. Tsono mpesa sumabala chipatso, nthambi zimabala chipatso.
Now if it's a pumpkin vine, it'll bear pumpkin. If it's a watermelon vine, it'll bear watermelon. If it's a cantaloupe vine, it'll bear cantaloupe. If it's a grape vine, it'll bear grape.
Tsopano, ngati iwo uli mpesa wa maungu, iwo umabala maungu. Ngati iwo uli mpesa wa mavembe, iwo umabala mavembe. Ngati iwo uli mpesa wa kantelope, iwo udzabala kantelope. Ngati iwo uli mpesa wa manyumwa, iwo udzabala manyumwa.
If it's a Christian vine, it'll bear Christ. The life of Christ, the works of Christ. See? Then our spirits has to be energized by something.
Ngati iwo uli mpesa wa chikrisitu, iwo udzabala krisitu. Moyo wa Krisitu, nchito za Krisitu. Maona, ndiye mizimu yatu, iye nila utizi batsidwa mbavu, ndi jina chake.
I'm so glad to be in him tonight. You don't know, little flock, how it makes me feel. Know here I am 48 years old, an old man.
Ndine woko ndo kwambiri kuti ndiri mwa iye usiku uno. Inu simu udziwa nkosa za pangono, momwe izo zikundipangitsira ine kumverera. Podziwa pano ine ndiri usingu wa zaka 48 munthu wachikulire.
And I've preached now for 27 years. My shoulders are stooping. Oh, I realize I'm not that little boy that used to play marbles out here on the street.
Ndipo ine ndalalikira tsopano kwa zaka 27. Mapewa anga akugwa. Ndipo ine ndikuzindikira kuti ine sindiri mnyamata wang'ono uja yemwe ankakonda kusewera ndi nsangalabwi kunja kuno kunsewu.
But there's one thing I do know. I'm his servant. I'd rather have that than all that I know. For what good would anything else do?
Koma pali chinthu chimodzi chimene ine ndikuchidziwa, ndine wantchito wake. Ine kuli bwino ndikhale ndizo kuposa zonse zomwe ine ndikuzidziwa. Pakuti chilichonse chingachitire ubwino wanji.
I've tried to be honest with you people. I've tried to do everything that I could to be honest and just and true in your presence and in the presence of God, because I know he watches us all the time.
Inenda sila kuti ndikhale wona mtima kwa anthu inu. Inenda sila kuti ndizichita chilichonse chimene ine ndikanakhoza kuti ndikhale wona mtima ndi olungama ndi woona mukukhalapo kwanu ndi mukukhalapo kwa Mulungu, chifukwa ine ndikudziwa iye amatiyang'ana ife nthawi zonse.
Now if I could, I'll tell you now, this little message tonight, I tried to quit early, but I'm praying that God will take the rest of it to your heart.
So nongari ine ndinga koze, ine ndikuzeni nusobano, kutenga wa ungono usikuno, ine ndaisila kuchoka hapo mfulumila. Koma ine, ndikupembela kuti Mulungu atengere zina zonse izo kwa ntima wanu.
Hurry, hurry, hurry. Get out of Babylon just as quick as you can. Don't stay in the world. Get away from that nonsense. Get out here free with Christ.
Fluminani, fluminani, fluminani. Choganiko mu Babiloni. Mwansanga basi monga ine munga koze. Musadi mukale mudziko. Choganiko kuzankurizo. Tuluganimo. Tulugani kuno tawani ndi Kristo.
Get away from those things, or you don't know what hour that there may not be enough of just powder left on this earth. Just gases, and the old world blowed to pieces. It can happen before this service closes. And it wouldn't contradict scriptures at all. It would just fulfill scriptures.
Chogani kuzindu izo. Chifukwa inu simu kudziwa ola lomwe. Siku zakala kandu goma pulusa loka. Ida salida batziku lapansi. Mepwea yoka. Ndipo dziko loka lambali. Ida pulisirwa nziruswa. Izo zikoza ujirika msongano uno. Usana tseke. Ndipo izo, sizingau tsutsane ndi malemba konse. Izo zingango kwaniritsa malemba.
The gospel's been preached. Here comes the last message. Now don't look for great things in the future. America has done send away her day of grace. That's exactly right. You mark it in your Bibles and find out whether I'm right or wrong. She's been on the downgrade now for 2 years.
Utenga walalikirwa kale. Pano pakubwela utenga otsiriza. Sovano musati muzianganira zindu zazikulu mtsogolo. Ameleka wachimwira kale tsiku lake la chisomo. Ndiko kulondola ndende. Inu mulembe izo mu mabaibulo anu. Ndipo mukafufuze ngati ine ndikulondola kapena kulakwitsa. Iye wakhalali pamalo apansi sopano kwa zaka ziwiri.
Billy Graham said at his breakfast not long ago. He held the Bible up. He said, here's the standard. Paul went into the city and had a convert come back the next year, and there was 30.
Billy Graham anati pakadzusa wake osatika leli tali. Iye anagwirizira Bible mwamba. Iye anati uwu ndi muyezo. Paulo ankapita munzinda ndipo ankakhala ndi otembenuka. Ankabwelera chaka chotsatira ndipo uko kumakhala kulisate.
Did I go into the city and have a revival of 20,000 converts and come back in 6 months and can't find maybe 20.
Anadine ndikapita munzinda ndikukakhala ndi chitsitsimuso chaotembenuka 20,000 ndi kubwelera mu miyezi 6 ndipo sindimakhoza ngakhale kuwapeza mwina 20.
What's the matter? There's just so many fish in the pond. There's just so many that God knew before the foundation of the world and has predestinated the eternal life. When that last one comes in, that settles it.
Vuto lake nchiani, muli nsomba zochuluka chotero basi mudziwe. Alipo chuluka chotero mwe Mulungu, anawadziwa, asana kazikitsidwe maziko a dziko. Ndipo anakonzedwe latu kumoyo wa muyaya. Pamene wotsiriza uyo abwera umo, izo zidzakhazikitsa icho.
There were just so many birds went into the ark, just so many different animals went in that ark, and the door was closed by God. And they left the rest of them out, though they tried to get in.
Munali mbalame zochuluka chotero basi zinapita muchombo. Zinyama zosiyana zochuluka chotero basi zinapita muchombo chija. Ndipo chitseko chinatsekedwa ndi Mulungu. Ndipo izo zinawasiya iwo onse kunja ngakhale iwo ana yesela kuti alowemo.
My dear friend, if you're not in, you get in right now while God's a calling. Because the doors of mercy might close to the Gentile at any time.
Ndipo nzanga wokondedwa ngati iwe suli mkati iwe ulowemo pakali pano. Pamene Mulungu akuitana chifukwa zitseko za chifundo zikhoza kutsekedwa kwa mitundu pa nthawi iliyonse.
Now, what I do now, what I speak now, I've spoke. And my words, if I'd preach for hours, it wouldn't mean half as much as one word from our lovely Christ.
Tsobano, ndipo tsobano, chimene ine ndidi ndichite tsobano, chikhala nacho, chimene ine ndikuchiyankhula tsobano. Ine ndayankhula ndipo mawu anga ngati ine ndikanalalikira kwa maola, izo sizikanatanthauza theka kuchuluka kwake monga mawu amodzi wochokera kwa Khristu wathu wokondedwa.
Now, but what I've preached, I've either told the truth or a lie. If I've told a lie, God will have nothing to do with it. If I've told the truth, God will stand behind His word.
Tsopano, koma zomwe ine ndalalikira, ine mwina ndakuzani chona alika pena boza. Ngati ine ndakuzani boza, Mulungu saza kalandika ndu kuchita nazo. Ngati ine ndakuzani chona ali, Mulungu aimila kumbuyo mau wake. Ndiangati inu mkuti mwapereka makadi fifite.
I'll show you why we have to give out cards when you have a meeting of discernment. I don't say that he will do it. He might not.
Ine ndi kusonyeza ninu chifukwa chimene ife timayenera kumapereka makadi pamene uli ndi msonkhano wa kuzindikira za mu mtima. Ine sindikunena kuti iye azichita izo. Iye mwina satero.
But I want you to be honest with me. How many in here would like to come into the line? Now raise your hands all over the building, wherever you are. Everybody in the building that wants to come into the line, raise your hands.
Koma ine ndikufuna kuti inu mukhale ona mtima ndine. Ndiangati muno akanafuna kuti abwere munzere sopano. Kwezani manjanu, ponse ponse mnyumbayi. Pali ponse pamene inu muli. Aliyense muchipinda. Yemwe akanafuna kuti abwere munzere. Kwezani manjanu.
Now who would be first? You couldn't do it. We have to give out the cards in order to keep a line.
Sopano mungachite motani. Ndani angata akhale woyamba. Mugona. Inu simungakoze uchita izo. Ifetieni la kuti tizipereka makadi, polinga kuti tisunge mzere.
Now let's give out 50 cards. And let's just call from all around through that bunch of cards. And that'll give everybody a chance to get on.
Tsopano iye wapereka makadi fifite. Ndipoti eni tingoita na kuchokera konse kozungulira. Kupyola mu muluwo wa makadi. Ndipo izo zimupasali ense mwayi kuti abwerepo.
Now it isn't what happens here. It's what happens here. It isn't touch me, it's touch him.
Tsopano, si zomwe zimachitika pano, ndi zomwe zimachitika umu. Mwaona? Izo si undikuza ine, ndikumukuza iye.
How many know that the New Testament, the book of Hebrews said that right now, that Christ is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities?
Ndiangada kutuzwa kuti chipangano cha sopano bukula Hebrew limanena kuti pakali pano kuti Kristu ndi wansembe wankulu yemwe angakhoze kukhuzidwa ndi kumverela kwa zifuko zathu.
Well, how would you know you touched him? By his speech right back, just like if he's the same yesterday and ever, he has to manifest himself just the same as he did yesterday and forever.
Chabwino, inu mungadziwe bwanji kuti inu mwamukuza iye. Mwaiye kuyangula movomera aponso. Basi momwe iye ankachitira. Ngati iye aliyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye ayenera kuti azidzionetsera iye yekha chimodzimodzi basi. Monga iye ankachitira dzulo ndi kwa nthawi zonse.
So you see the last message to the Jews and then how he did it? Now this is the last. If he manifests himself any other way through a denomination, he would be unjust.
Chodelo inu mukuona utenga otsiriza kwa Yuda ndiyo. Momwe iye ankachitira izo. Tsopano ndiwo. Ngati iye akanadzionetsera yekha mwanjira ina iliyonse kupyolera muchipembezo, iye akanakhala osalungama.
He never manifested himself in a denomination because there was no denomination in his day.
Iye sanadzionetsere konse iye yekha muchipembezo. Chifukwa kuna alibe chipembezo mu masiku ake.
He manifested himself through the supernatural, as we said this morning, like the handwriting on the wall of the interpretation. He's the same yesterday, today, and forever. God be with you now.
Iye anadzionetsera yekha kupyolera mu chauzimu, monga ife tinanena mmawa uno. Monga cholembedwa pa khoma, kutanthauzirako, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mulungu akhale ndinu tsopano.
He said 1 to 50. All right. Who has prayer card number 1? Would you just raise up your hand? Look at your cards.
Yanati 1 mpaka 50. Chabwino. Ndani ali ndi kadi la pemphero nambala 1? Kodi mungangokweza mwamba dzanja lanu? Tanganani pa makadi wanu.
Somebody on the cots or wherever and can't get up. Everybody look at each other's card. It's just a little card. I don't think these have my picture on them even. Just a plain little card.
Wina wake pa machira, kamena paliponse, ndipo sanga koze kuimirira, aliensa yangane pakadi la wina ndinzaki. Kakadi kakangono basi, ine sinuganiza kuti awa ali ndi chithunzi changa pa iwo mkomwe. Iko kangokhala kakhadi kopandapo kanthu kakang'ono.
Number one, wherever you are. All right, would you just stand where you are, sir? Number two, would you raise your hand? The lady right here. Number three, would you raise your hand?
Number one, paliponse pomwenu muli. Chabwino, kodinu mungangoima pomwenu mulipo, bwana. Number two, mungakweze sanjalanu, dona papomwe. Number three, mungakweze sanjalanu.
We are strangers. This is our first time of meeting then in life, I suppose. Then the Lord God knows both of us. He knows all about you and He knows all about me.
Ndifa lendo. Ino ndi nthawi yathu yoyamba kukomana ndiye mumoyo. Ine ndikulingalira. Ndiye Ambuye Mulungu akutidziwa tonse ife. Iye akudziwa zonse za inu ndipo iye akudziwa zonse za ine.
But if He in His kindness would be able, if I'd say to you, oh sir, you're sick, and you're going to get well, you'd have a right to doubt that.
Koma, ngati iye mwachifundo chake, akanadakhale wokhoza. Ngati ine ndikanati kwa inu, oh bwana, inu mukudwala, ndipo ndili, inu mukakhala bwino. Inu mukanakhala nawo ufulu woti muzikayikire izo.
That audience would have a right to be stumped on that. Certainly, you've only got my word.
Omvetselao akanakhala nawo ufulu woti adodometsedwe pa izo. Ndithudi, inu mwangotenga mawu anga okha.
But if the Holy Spirit will come and tell him something that he has done, something that I know nothing about that has been, he'll know whether that's the truth or not.
Koma ngati mzimu woyera ungabwere ndi kudzamuuza iye china chake chomwe iye wachichita, china chake chimene ine sindikudziwa kanthu za icho chomwe chakhala chiri, iye adziwa ngati izo zili zoona kapena ayi.
Then if he knows what was, surely if that's right, he can tell you what will be. It'll be right.
Ndiye ngati iye akudziwa chimene chinali zedi, ngati uko kuli kulondola, iye akhoza kukuuzani inu chomwe chiti chidzakhale, ndipo izo zikhala zili zolondola.
You should believe that, Miss Cox, shouldn't you? Mrs. Cox, sitting there, I just happened to notice her from Kentucky over here. That's Mrs. Woods here somewhere in a church, her mother.
Inu muyenera kuti mukukhulupirira izo akazakox. Sichoncho inu, akazakox akhalapo. Ine ndinangopezeka nditawazindikira iwo, ochokera ku Kentucky chakuno. Ndiwo akazawulu pena pake muchali chimuno, amayi wawo.
Cancer don't eat her face off in here. I was coming down from up in the North Woods. My wife called me and said, I've never seen anybody so tore up my life as Miss Woods and Mr. Woods are my bosom friends.
Kansala inali itawadya iwo nkhope yonse momuno. Ine ndinali kubwela kuchokela uko ku nkhalango ya kumpoto. Akazi wanga anandiitana ine anati ine sindinayambe ndamuona aliyense atangambika kwambiri mumoyo wanga monga akazi audzu. Ndipo bambo ndi akazi audzu ndi anzanga pa mtima.
And I went over to the lady. Come back out, but thus saith the Lord, the cancer died.
Ndipo ine ndinapita kwa donayo. Ndinabwelelako ndi pakuti atelo ambuye. Kansalayo inafa.
There's a woman sitting there and you can hardly tell. Would you just raise up Miss Cox so the people could see?
Apo, maiyo wakalapo. Ndipo inu mungalepere kuti uziwe. Kodi inu mungango imirira kansakox. Kuliwa antu akose kuona.
The whole side of her nose and all eat down with the cancer plumb into her eye. Turn around so the audience can see it back there. Cancer. He's always right. He's never wrong.
Mbali yonse ya mbuno yao ndi zonse inajedwa ndi cancer. Mpaka kufika maso yao. Tembe nukani kuti omvetsera akose kukuona ninu kumbuyo uko. Cancer. Iye ndai zonse ndi olondola. Iye samakhala kulakwisa konse.
Now if the Lord our God will reveal to this brother, let him be the judge. If the Lord our God will reveal to him what he's here for.
Tsopano ngati Ambuye wathu Mulungu adaulule kwa mbale uyu, muloleni akhale oweluza ngati Ambuye Mulungu wathu ati aulule kwa iye chomwe iye wadzera pano.
Or something like he did the woman, or like he would say, like he did to Philip when Nathaniel found him. Or Philip found Nathaniel. And we'll reveal it. Would you all believe, all you people believe?
Kapena china chake monga iye anachita mkazi pa. Kapena monga iye angaria nene monga iye anachitira kwa Filipo. Pamene Nathaniel anamupesa iye. Kapena Natani, Filipo atamupesa Nathaniel. Ndipo akaulula izo. Kodi inu, nonse mukulubirira, anthu inu nonse mukulubirira.
If the man knows I don't know nothing about him, and I've got my hands up, I don't know nothing about him, he put his hands up and I didn't know him, or he don't know me.
Ngari bamboyu akudziwa kuti ine sindi kudziwa kanthu za iye, ndipo ine ndakweza manjanga mwamba, ine sindi kudziwa kanthu za iye, iye anakweza manja ake mwamba, kuti ine sindi kumudziwa iye, kapena kuti iye sakundidziwa ine.
Then if the Lord will reveal it, you all will accept it, will you? How many? Raise up your hands so I can see. Now the Lord bless you.
Ndiye, ngati Ambuye ataulule izo. Inu nonse muzivomereza izo. Mutelo inu, ndi angati. Kweza ni mwamba manjanu, kuti ine ndikoze kuona. Tsopano, Ambuye akudalitseni inu.
Now, sir, I'm just standing here waiting to see what he'll tell me. So you be the judge. And if anyone can look, the man's got his eyes closed, so you see it couldn't be a telepathy.
Tsopano bwana, ine ndangoima pano. Kuyembekeza kuti ndione chomwe iye atandiuze ine. Chotero inu, mukhale oweluza. Ndipo ngati aliyense angakhoze kuyang'ana, bamboyu watseka maso ake. Chotero inu, mukuona iko sikungakhoze kukhala kuwerenga maganizo.
Just remain with your eyes closed. If our Lord Jesus, if He will reveal it, we'll be grateful to Him.
Mungu okhala muli ndi maso anu chitsekere. Ngati Ambuye wathu Yesu, ngati iye ataulule izo, ife tikhala oyamikira kwa iye.
But the man who stands before me, what he's here for, it's a spiritual affair that he wants prayer for. That is true. If that is right, raise your hand so that people can see.
Koma bambo yemwe waima patsogolo pa ineyu, chomwe iye wadzera pano ndi nkhani ya uzimu yomwe iye akufunira pemphero. Izo ndizoona. Ngati uko kuli kulondola, kwezani dzanja lanu chotelo kuti anthu akhoze kuona.
Now do you believe? Never seen him in my life, but here it was. Something bothering his mind. Now more I would talk to him, more would be said. I'd be reverent.
Tsopano kodi inu mukukhulupirira? Sindinayambe ndamuonapo iye mumoyo wanga. Koma pano izo zinali, china chake chikusausa malingaliro ake. Tsopano, mochuluka momwe ine nditi ndiziyankhula ndiye, zochuluka zikhala zikunenedwa. Tsopano, khalani molemekeza.
What did the angel do? He had his back turned. He said, why did Sarah laugh? She said, I never laughed, said, oh, yes, you did. Because she was scared.
Kodi ngelo uja anachita chiyani? Iye anali ndi msana wake atautembenuza. Ndipo iye anati, nchifukwa chiyani Sara anaseka. Iye anati, ine sindi naseke konse. Anati, inde iwe unatero. Chifukwa iye anali kuopa.
Now if the audience can still hear my voice over the speakers, the man seems to be going from me. I see a woman standing. That's the main thing the man cheer for. As far as his wife. And she is not here with him. And she's got a female trouble, a lady's trouble, and she's got trouble with her back. That's the truth.
Tsopano ngati womvetseranga kozebe kumalimva liulanga pa zotulutsira mau, bambo uyu akuoneka kuti akuchoka kwa ine. Ine ndikuona mkazi atayima. Ndicho chinthu chachikulu chomwe bambo uyu wadzera pano. Ndichifukwa cha mkazi wake, ndipo iye sali pano ndiye. Ndipo iye ali ndi vuto la chikazi, vuto la chidona. Ndipo iye ali ndi vuto ndi msana wake, ndicho choonadi.
You're not from this city. You're from another city. It's called Marysville. That's correct. Now go home and find it the way you believe it. It'll be that way. In the name of God. God bless you.
Sindi inochokela munzinda uno. Ndinochokela kunzinda wina. Umene umachedwa Marysville. Ndiko kukhoza sopano pitani kwanu ndipo mukazipeze izo momwe inu mwazikhulupirira izo. Izo zikakhala mwanjira imeneyo. Mudzina la Ambuye, Mulungu akudalitseni inu.
That handkerchief you won't need it to go on her. You had it in your pocket for her, but you won't need it.
Mpango uo, inu simuka usowa iwo kuti ukapite pa iye. Inu mnali nao iwo mtumba mwanu wa iye. Koma inu simuka usowa iwo.
I do know you. I don't know your name, but you're a woman that was standing there at the back door one day that the angel of the Lord come to me when your first time you're at the tabernacle and revealed something was a perfect secret and you were healed with a cancer. That's right.
Ine ndikukudziwani inu. Ine sindikulidziwa dzina lanu. Koma ndinu mkazi yemwe anaima pa khomo la kumbuyo paja tsiku lina. Pamene ngelo wa Ambuye anadza kwa ine. Pamene zinali nthawi zanu zoyamba pano pakachisi. Ndipo anaulula china chake chomwe chinali chinsinsi changwiro. Ndipo inu munachirisidwa kwa cancer. Ndiko kulondola.
But I have no idea what's the matter with you now. I don't know. You know that. I have no idea what's wrong with you. But if the Lord will reveal it, you will accept it.
Koma ine ndilibe lingaliro chomwe chiri vuto ndinu tsopano. Ine sindi kudziwa. Inu mukudziwa izo. Ine ndilibe lingaliro chomwe chiri chola kuika ndinu. Koma ngati Ambuye akati aulule izo. Inu muvomereza izo.
You're not here for yourself. You're here for a child. And that child is afflicted. And the affliction is in the spine. Like can't stand up or something like that.
Ine, inu simulipano kwa noka. Inu mulipano jifuwa cha mwana. Ndipo mwana ameneyo akusautsika. Ndipo kusautsika ako kuli munsana. Monga sanga koze kuima kapena china chake chonga icho.
And I see the parents of that child with a rosary. They're Catholic. And an older couple, it's their grandparents, are Catholic too. And you're standing for the child.
Ndipo ine ndikuona makolo amwana ameneyo. Ali ndi rosary. Iwo ndi achikatolika. Ndi banja lachikulire. Ndi azigogo ao ndi achikatolika naonso. Ndipo inu mwaima chifukwa cha mwanayo.
Take your handkerchief and put it on. Don't doubt. You can have what you ask for. I believe with all your heart.
Mutenge mpango wanu ndipo kawike niwo pa iye. Musati mukaikire. Inu mukhoza kukhala nazo zomwe inu mwazipempha. Tsopano khulupirirani ndi mtima wanu wonse.
You believing?
Inu mukumukhulupirira.
I suppose this lady is a stranger to me. We're strangers to each other. But the Lord Jesus knows both of us.
Ine ndikuganiza dona uyu ndi mlendo kwa ine. Ndifa lendo kwa wina ndi mzake. Koma Ambuye Yesu akutidziwa ife tonse.
Now here's a perfect picture. Here's a picture of St. John 4. A colored woman, a white man. And that day it was a Samaritan and a Jew, two races of people.
Tsopano pano pali chitunzi cha ngwiro. Pano pali chitunzi cha Yohane woyera folo. Mkazi wachikuda, bambo wachizungu. Mutsiku ilo anali wachisamaria ndi Myuda. Mitundu iwiri ya wantu.
Jesus let her know quickly that there was no difference. We're all God's creatures. The country we live in, changing our color has nothing to do. God wanted these people that way.
Yesu anamulola iye kuti adziwe mwansanga. Kuti panalibe kusiyana. Ndife tonse zolengedwa za Mulungu. Dziko lomwe ife tili kukhalamo kusintha mtundu wathu. Zilibe kanthu kochita ndizo. Mulungu ankawafuna anthu ake mwanjira imeneyo.
He made men white, black, brown, yellow, red. He made them that way. That's his business. And he loves us all.
Iye anamupanga munthu oyera, wakuda, wablauni, wachikasu, wofira. Iye anawapanga iwo mwanjira imeneyo. Iyo ndi ntchito yake, ndipo iye amatikonda ife tonse.
But here's a perfect picture. Two people that's never met before, and our first time, two different races.
Koma pano pali chithunzi changwiro. Anthu awiri, omwesa nayambe akomanapo kale. Ndi nthawi yathu yoyamba, mitundu iwiri yosiyana.
Now, I perceive that you are a believer. You're a Christian because your spirit is welcome. And that great angel of God would not welcome nothing that was wrong. Certainly not.
Tsopano, ine ndazindikira kuti ndinu wokhulupirira. Ndinu Mkhrisitu. Chifukwa mzimu wanu ukulandiridwa. Ndipo ngelo uja wa Mulungu sangati alandire kanthu kalikonse komwe kalikola kwika. Ndithudi ayi.
You see that picture up there, that angel on that picture there? That light up above where I'm standing? That's what's making you feel the way you're feeling now. Just coming all down over you.
Inu mukuona chithunzi chijapo. Ngelo uyo pa chithunzi icho uko. Kuwala uko pamwamba pa pamene ine ndayima. Ndicho chimene chikukupangitsani inu kumverera momwe inu mukumverera tsopano. Izo zikungobwera zonse pansi pamwamba pa inu.
Just a moment, Sister Gertie. It seems to be something I can't catch the lady just right. Yes, the woman is suffering with a nervous condition. She gets nervous, she drops things. That's right.
Mbindiyoka, Mlongo Geti. Ichi chikuoneka kuti ndi china chake. Ine sindikukosa kumugwira donayo molondo la basi. Inde, mkaziyu akuvutika ndi chikhalidwe cha manjenje. Iye amakhala wa manjenje. Iye amagwesa zinthu ndiko kulondola. Ndiyeno inu muli ndi vuto la uzimu lomwe inu mukuyesera kuti mulikonze. Chifukwa inu mwakhala mukulipembelera kwa nthawi ina. Izonzona.
And then you got a spiritual problem that you're trying to solve out because you've been praying over for some time. That is true.
Ndiyeno inu muli ndi vuto la ukazi. Lomwe inu mukuyesera kuti mulikonze. Chifukwa inu mwakhala mulikulipembelera kwa nthawi ina. Izonzona.
You got arthritis. I see you trying to get from your bed. Slow, especially of a morning. You got something wrong in your spine, too. A spinal trouble. That's thus saith the Lord.
Ndipo inu muli ndi nyamakazi. Ine ndikukuonani inu mukuyesera kuuka pakamwa wanu. Mwapang'ono makamaka m'mawa. Inu muli ndi china chake chovuta mu msana wanu. Aponso, vuto la nsana, ndizo pakuti atelo Ambuye.
You believe me to be God's prophet? You believe the same God that knowed Simon would know you?
Inu mukundikulupirira ine kuti ndine mneneri wa Mulungu. Inu mukukulupirira Mulungu yemweyo, yemwe anamudziwa Simoni, angakudziweni inu.
If God will reveal that, will it make you a strong believer that you get what you get?
Ngati Mulungu ati aulule izo, kodi izo zikupangani inu wokhulupirira wamphamvu kuti inu mupeze chimene inu mutapeze.
They call you Nanny, and your last name is Johnson, and you live in New Albany. Return home and be well. In the name of God.
Iwo amakutchani inu Nane. Ndipo dzina lanu lotsiriza ndi Johnson. Ndipo inu mumakhala mu New Albany. Mubwerere kwanu ndipo mukakhala bwino mu dzina la Ambuye Yesu. Amen.
Just believe. Are we strangers to each other, lady? We are. Just so the people see, would you just raise your hand and say we are strangers?
Kodi ndife alendo kwa wina ndi nzake dona, ife tiri. Basi kuti anthu aone. Kodi mungangokweza dzanja lanu ndi kuti ndife alendo basi.
Now the Lord God knows us both. And if he will grant this request, you will be happy for it.
Tsopano Ambuye Mulungu audidziwa ife tonse. Ndipo ngati iye atapelekeza pempho ili, inu mukhala wokondwa chifukwa cha izo.
Now some of these begin to believe. Now they keep being a white man appear before this woman here.
Sobano ena inu mayamba kukulubirira. Sobano pamakala pali munthu wachizungu akuonekera patsogolo pa mkazi uyu pano.
Man sitting right there. You got, that's all right, just stay where you're in. You got kidney trouble. You got back trouble. And you got stomach trouble. That's right. I go believing it won't bother you anymore.
Dimamuna wakalapo pomweyo. Inumuli ziribwino. Inumungo kala pomweyo inumulipo. Inumuli ndivuto la imso. Inumuli ndivuto la msana. Ndipo inumuli ndivuto la mimba. Ndiko kulondola. Tsopano pitani. Mukukhulupirira ndipo izo sizika kuvutani inu kenaso.
You just believe. I challenge your faith to believe it. How many does believe it with all your heart? All right, then look and live.
Inu mungo kulupirira. Ine ndikutsutsa chikulupiriro chanu kuti mukulupirire izo. Ndiangata kukulupirira izo ndi mtima wanu wonse. Chabwino ndiye yanganani ndikukhala moyo.
If the Lord our God will reveal to this woman who's a total stranger to me, there's our hands up. That we've never met before, knowingly.
Ngadambuye mulungu watu, ata ulule kwa nkazi uyu, yemali mlendo kwa tundu kwa ine, ndipuwa awa ndi manja atu mwamba, kuli ifesti na yambe, takoma napo kale, chachizi wikile.
And if the Lord our God will reveal to this woman and do the same thing that he did, like the woman at the Samaritan woman, will you all believe with all your heart then it'll settle it forever with you?
Ndipo ngati Ambuye Mulungu watu ataulule kwa mkazi uyu ndi kuchita chinthu chomwecho chimene iye anachita monga mkazi pa mkazi wa chi Samaria, kodi inu nonse mukhulupirira ndi mtima wanu wonse ndi iye? Izo zikhazikisa icho kwa nthawi zonse ndi inu.
See, I've got a meeting coming up. I got to leave tomorrow. I got to go to Virginia. And a great meeting coming. I don't want to get 2 weeks standing here.
Mugona, ine ndiri ndi nsonkhano umene ukudza. Ine ndiyenera kuti ndichoke mawa. Ndipo ine ndiyenera kuti ndipite ku Virginia. Ndipo nsonkhano waukulu ukudza. Ine sindikufuna kuti ndifoke kwambiri. Nditayima pano.
All right. I shall take time just a moment with the woman. You believe.
Chabwino. Ine nditenga nthawi mphindi yokha ndi mkaziyu, ndipo inu kulupirirani.
Ever who the woman is, she's got a horrible looking darkness upon her. Oh, it's sorrow. You've just had some trouble. You lost the child, the baby.
Yense yemwe mkaziyo ali, iye ali ndi mdima wooneka moyipa ukumutsata iye. Ondi ndichisoni, inu munali ndi vuto lina posakhalitsa. Inu munataya mwana khanda. Ndikokulondola.
And another thing, you're bothered with a female trouble, a lady's trouble, and a back trouble. And you also have some kind of something that happens to you like fainting away, epilepsy. That's right.
Ndipo chinthu china, inu mukusautsika ndi vuto la chikazi, vuto la chidona. Ndivuto lansana. Ndipo inu mulinso ndi mtundu wina wachina chake chimene chimachitika kwa inu. Monga kukomoka. Oh, kunyu. Ndiko kulondola.
You're not from this city either. You crossed the river to get here. You're from Louisville.
Sindi inu ochokera mu mzinda uno mkomwe. Inu munawoloka nsinje kuti mudzafike kuno. Ndi inu ochokera ku Louisville.
You live at a number called 1754 West Oak Street. Your name is Margaret Quinn. All right.
Inu mumakala ku nambala yochedwa 1754 West Oak Street. Dzina lanu ndi Margaret Quinn. Chabwino.
Lord God, creator of heavens and earth, Amen. Give to this woman that what she desires.
Amen.
For I ask this enemy to leave her in Jesus' name.
Amen.
Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, perekani kwa nkazi uyu chimene iye akukumba. Chifukwa ine ndikupempha ndani uyu kuti amusiye iye mu dzina la Yesu. Amen.
God bless you, lady. Don't doubt me. Go and receive now what you've asked for. You believe with all your heart?
Amen.
Mulungu akudalitseni inu dona. Musati mukayikire kenanso. Pitani ndipo mukalandire tsopano chimene inu mwachipempha. Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse.
How do you do, sir? This is our first time meeting, I suppose. You believe the Lord our God is here to perform and give to you the things you desire?
Inu muli bwanji bwana. Inu ndi nthawi yathu yoyamba kukomana. Ine ndikuganiza. Kodi inu mukukhulupirira Ambuye Mulungu wathu ali pano kuti achite ndi kupereka kwa inu zinthu zomwe inu mukuzikumba?
I admire your courage. And you're here for a legitimate thing. You want to get rid of drinking and smoking.
Ine ndikusirira kulimbika kwanu. Ndipo inu muli pano chifukwa cha chinthu choyenera. Inu mukufuna musiye kumwa ndi kusuta.
Well, it's gone from you now. Go and God's peace be with you. And
amen.
God be with you.
Chabwino, izo sachoka pa inu sopano. Pitani ndipo mtendere wa Mulungu ukakhale ndi inu. Ndipo ukupangitseni inu mwini kukhulupirira. Mulungu akhale ndi inu.
If thou canst believe, all things are possible.
Ngati inu mungakhulupirire, zinthu zonse ndi zotheka.
You want to get rid of that back trouble? Go down there and praise him and you'll get rid of it. Just go believe him with all your heart. If thou canst believe, the Bible says.
Inu mukufuna kuti munthane nalo vuto la nsana ilo, pitani kumusiuko, mukumutamanda iye, ndipo inu muthana nazo izo. Ingoma pitani mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse. Ngati inu mungakhulupirire, Bible linatero.
Be reverent. Believe what God is doing to be the truth.
Khalani molemekeza, mukhulupirire zomwe Mulungu akuchita kuti ndi choonadi.
I know you. I'm just going to pray for you. I know your trouble.
Ine ndikukudziwani inu. Ine ndingokupemphererani inu. Ine ndikulidziwa vuto lanu.
Lord God, be merciful to the woman and grant this request, for I ask it in Jesus' name. Amen.
Amen.
Ambuye Mulungu, mukhale wachifundo kwa nkaziyu. Ndipo mupereke chopempha ichi. Chifukwa ine ndikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
I don't remember, is your name Baker? That's right, I remember. God bless you. Go right ahead now and believe him with all your heart. All right.
Ine sindikukumbukira. Kodi dzina lanu ndi Baker? Ndikokulondola. Ine ndikukumbukira tsopano. Mulungu akudalitseni inu. Pitirirani nazo ndithu tsopano. Ndipo zimukhulupirirani iye ndi mtima wanu wonse. Chabwino.
I don't know you, lady. We're strangers. That's right. You want to eat your supper? Get rid of that stomach trouble? That ulcer you had all these times? Go eat then. In Jesus Christ, make you well.
Ine sindikukudziwani inu dona. Ndife alendo. Ndikokulondola. Inu mufuna mukadye chakudya chanu chamadzulo? Kuthana nalo vuto la mimba ilo msungo zija. Zomwe inu mwakhala nazo nthawi yonse iyi. Pitani mukadye ndiye. Ndipo Yesu Khristu akukhaliseni bwino inu.
I do know you. And I know what your trouble is. You don't know it, I know it. But I do know it. So being that you're coming here to the tabernacle, I won't say it, but Arthur Anderson will leave you if you'll just believe it. You go ahead. God bless you.
Ine ndikukudziwani inu. Ndipo ine ndikudziwa lomwe lili vuto lanu. Inu simukudziwa. Inu simukudziwa kuti ine ndikulidziwa ilo. Koma ine ndikuzidziwa izo. Chotero pokhala kuti inu mumabwera kuno kukachisi. Ine sindizinena izo. Koma nyamakazi ikusiyani inu. Ngati inu mungati mungokhulupirira izo. Inu zipitirirani. Mulungu akudalitseni inu.
Let's say thanks be to God.
Tientinene zikomo kwa Mulungu.
You're nervous too. Got a stomach trouble bothering you. You believe that the Lord Jesus will make you well? Then go and God's peace rest upon you.
Ndinu wamanjenje nanunso. muli ndi vuto la mimba likukuvutitsani inu. Inu mukukhulupirira kuti Ambuye Yesu akukhalitsani bwino inu, ndiye zipitani, ndipo mtendere wa Mulungu ukhale pa inu. Ndikungofuna kuyika manja pa inu ndi kukhulupirira ndi mtima wathu wonse kuti Mulungu azichita izo.
I'm a stranger to you, I suppose, lady. You know me? You come here to church? You do. I've never seen you. Of course, so many people come in.
Ndine mlendo kwa inu. Ine ndikuganiza dona. Kodi inu mukundidziwa ine? Inu mumabwera kuno kuchalichi? Inu mumatero? Ine sindinayambe ndakuonanipo inu. Ndithudi, anthu ochuluka kwambiri amabwera muno.
All right. You go believing in that female trouble will leave you. The lady's trouble you have. You believe? All right, then go and God will be with you and help you, I'm sure.
Chabwino, inu muzipita mukukhulupirira ndipo vuto la chikazi ilo likusiyani inu. Vuto la udona lomwe inu munali nalo. Kodi inu mukukhulupirira? Chabwino, ndiye zipitani ndipo Mulungu akhala ndi inu ndi kukuthandizani inu, ine ndikutsimikiza.
You believe, sir? You believe the Lord take that stiffness away from you and make you well? That arthritis? Go right on back to there thanking him and praising him for it, and you'll get all right.
Kodi inu mukukhulupirira bwana? Inu mukukhulupirira Ambuye achotsa kuuma uko kwa inu? Ndi kukupangani inu kukhala bwino nyamakaziyo? Zipitirirani kubwerera kudutsapo mukuthokoza iye ndi kumutamanda iye chifukwa cha izo, ndiye inu mukakhala bwino.
You're bothered with nervous trouble, aren't you, lady? That's a mental nervousness. You get real weak, suffering with spells, especially late in the afternoon.
Inu mukuvutitsidwa ndi vuto la manjenje. Si choncho inu, dona. Ndiwo manjenje a ubongo. Inu mumafooka kwenikweni. Mumavutika ndi kukwiya makamaka chakumadzulo.
Even Satan told you to go lose your mind. That's right, but it's a lie. You're going to be well.
Ngakhale Satana wakuwuzaninso inu kuri inu musokonezeka malingaliro anu. Ndiko kulondola, koma ilo ndiboza inu mukhala bwino.
It's not just the time of life that you're coming into, it's menopause. Every woman has to come to that, but you're going to be all right now.
Sijina koma basi nthawi ya moyo mene inu mukulowamo, ndikusintha kwa thupi. Mkazi aliyense ayenera kufika kuizo, koma inu mukhala bwino pano.
Can you believe my word? Then go thank God and sing songs and rejoice and be made well.
Kodi inu mukukhulupirira mawu anga? Ndiye zipitani mukumuthokoza Mulungu ndi kuimba nyimbo ndi kumasangalala ndi kupangidwa kukhala bwino.
All right, lady. I'm a stranger to you too. The funny thing, when I said that to her, it left you the same time because that's exactly what your trouble was, nervousness.
Chabwino dona, ndine mlendo kwa inu apanso. Chinthu chosekesa pamene ine ndinanena izo kwa uyo, icho chinakusiyani inu nthawi yomweyo. Chifukwa ndilo ndende lomwe vuto lanu linali manjenje.
Now you go on your road and believe with all your heart and you'll get well. Amen. Go and believe with all your heart.
Tsopano inu muzipitirira pa ulendo wanu ndipo mukakhulupirire ndi mtima wanu wonse ndipo inu mukakhala bwino. Amen. Pitani ndi kumakhulupirira ndi mtima wanu wonse.
I know you, lady. I know your face, but I don't. You believe God will heal you? I know who you are now. You're a lady who comes here at the tabernacle. You believe God will heal you? Let me just pray for you.
Ine ndikukudziwani inu, dona. Ine ndikuidziwa nkhope yanu, koma ine sindiri. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchiritsani inu? Ine ndikudziwa yemwe inu muli tsopano. Ndinu, dona, amene amabwera kuno kukachitsa. Inu mukukhulupirira Mulungu akuchizani inu? Ndiloleni ine ndingokupemphererani inu.
Lord God, creator of heavens and earth, make the woman well, I pray in Jesus' name, amen. Don't doubt. I can't think the woman's name, but I know who she is.
Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mpangeni mkaziyu kukhala bwino. Ine ndikupemphera mu dzina la Yesu, amen. Musati mukayikire. Ine singakhoze kuliganizira dzina la mkaziyu, koma ine ndikudziwa yemwe iye.
How about you people out here in the audience? Are you believing? I said, real quiet. Be real reverent.
Nanga bwanji inu anthu kunja kuno mwamvetsera. Kodi inu mukukhulupirira? Sono mukhale mwachete kwenikweni. Mukhale molemekeza kwenikweni.
In this direction here, somebody, I challenge your faith in the name of Jesus Christ to believe this.
Kumbali iyi kuno, wina wake, ine ndikutsutsa chikhupiro chanu. Mudzina la Yesu Kristu kuti mukhulupirire izi.
A colored lady has her hands up there. Do you believe, lady, me to be God's servant? If God will reveal to me what your trouble, will you accept it?
Dona wachikuda ali ndi manja ake mwambapo. Kodi inu mukukhulupirira dona kuti ine ndi wantchito wa Mulungu? Ngati Mulungu ati aululire kwa ine lomwe lili vuto lanu, kodi inu muzivomereza izo?
You want prayer for yourself and that little girl for your eyes sitting there. That's right. Put your hand over on the child and believe with all your heart. Lord God, I pray that they will receive it in Jesus' name. Amen.
Inu, mukudzifunira nokha pemphero ndi msungwana wang'ono uyo kwa maso anu mudakhalapo. Ndikokulondola, ikani dzanja lanu pa mwanayo ndi kukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Ambuye Mulungu, ine ndikupemphera kuti iwo azilandire izo mu dzina la Yesu. Amen.
You believe?
Kodi inu mukukhulupirira?
There's the angel of the Lord standing with this black-headed fellow. I believe he comes to church here, although I'm not sure.
Pali ngelo wa Ambuye wayima pafupi ndi munthu wa mutu wakuda uyu, ine ndikukhulupirira iye amabwera ku mpingo kuno ngakhale ine sindili otsimikiza.
Sir, if I know you, I don't know what's wrong with you, unless God would reveal it, but it's some of His mercy is standing here. You got an ulcer on the foot, the left foot. That's right. Your faith touched something.
Amen. Bwana, ngati ine ndikukudziwani inu, ine sindikudziwa chomwe chili chovuta ndinu. Kupatula ngati Mulungu ataziulula izo. Koma ndi zina za chifundo chake chomwe chaima pano. Ndipo inu muli ndi chilonda pa phazi la kumanzere. Ndiko kulondola chanu, chikhulupiro chanu chakhuza china chake.
What about you over in this section? Do you believe? Have faith then. Don't doubt.
Nanga bwanji inu kuchigawo ichi. Kodi inu mukukhulupirira? Kalani nacho chikhulupiriro ndiye. Musati mukayikire.
Here's a lady sitting with a black hat on with glasses on. You got a prayer card, lady? Right behind that little boy there. At the end of the row.
Apa. Dona yemwe wakhala apa ndi chipewa chakuda atavala magalasi. Inu mulinalo kadi la pemphero dona. Kumbuyo komwe kwa mnyamata wang'ono uyo apo. Pamapeto a nzere.
You. You have a prayer card? You don't have a prayer card? Do you believe me to be God's prophet? If God will reveal to me what your trouble is, will you accept it then?
Inu mulindi kadi la pemphero. Inu mulibe kadi la pemphero. Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wa Mulungu. Ngati Mulungu ati aululire kwa ine lomwe lili vuto lanu. Kodi inu muvomereze izo ndiye?
You have heart trouble. That's your husband sitting next to you, and he's got gland trouble. Now go and believe.
Inu muli ndi vuto la mtima. Uyo ndi mwamuna wanu wakhala pafupi ndi inuyo. Ndipo iye ali ndi vuto la amwanabere. Tsopano pitani ndi kukakhulupirira.
Who believes him?
Amen.
Ndani akumukhulupirira iye?
What about this colored man sitting here? Do you believe, sir? You believe me to be his servant? You're wanting prayer, aren't you?
Nanga bwanji bambo wachikuda uyu wakhalapa uyu. Kodi inu mukukhulupirira bwana? Inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake? Inu mukusowa pemphero. Si choncho inu.
If God will reveal to me from me to you, do you believe you that you could accept it? You got sinus trouble and you got a rupture. That's right.
Ngati Mulungu ataululire kwa ine. Kuchokera mwa ine kwa inu, kodi inu mumukhulupirira iye? kuti inu mukhoza kuzivomereza izo. Inu muli ndi vuto la mkusani. Ndipo inu muli ndi chotupa. Ndiko kulondola.
Have any of you in there, do you believe?
No. Nanga bwanja aliyense wa inu mmenemu. Kodi inu mukukhulupirira?
There's another colored woman right behind this lady back here. You got your hand up, sister. You want something from the Lord? You believe me to be his servant?
Pali nkazi wina wachikuda kumbuyo komwe kwa dona uyu, kumbuyo uko. Inu muli ndi dzanja mwamba mlongo. Inu mukufuna china chake kuchokera kwa Ambuye. Inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake.
It's a voice trouble you're suffering with. That's right. You believe he heals you?
Ndi vuto la mau lomwe inu mukuvutika nalo. Ndiko kulondola. Inu mukukhulupirira kuti iye anakuchiritsani inu.
Right out from you there. Look around the side right out from you there at the end of the row. About 1, 2, 3, 4, 5 people back there. You got thyroid trouble. Believe that God will make you well?
Apo pomwe kuchokera pa inu apo. Kuyangana chambali. Pomwe apo kuchokera kwa inu apo pa mapeto anzere. Pafupi and 1, 2, 3, 4, 5. Kumbuyo uko. Inu muli ndi vuto la kolingo. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akupangani inu kukhala bwino.
What about right back here, the man on the end of the seat? Right back in the row here. You got ulcerated colitis. That's right, sir.
Nanga bwanji kumbuyo kuno. Bambo, pa mapeto ampando kumbuyo komwe kwa nzere apa. Inu muli ndi matumbo azironda. Ndiko kulondola bwana.
You believe God heals you? Then stand up and accept it in the name of the Lord Jesus.
Amen.
God bless you. I've never seen you. You're a stranger to me. But God knows you.
Inu mukukhulupirira Mulungu anakuchizani inu. Ndiye imirirani ndi kuvomereza izo mu dzina la Ambuye Yesu. Mulungu akudalitseni inu. Ine sindinayambe ndakuonanipo inu. Ndinu mlendo kwa ine. Koma Mulungu akukudziwani inu.
You believe it, every one of you?
Kodi inu mukukhulupirira izo mmodzi aliyense wa inu?
Do you believe the same angel of God that come to Abraham in mercy, who know the secrets of the thoughts of Sarah? The same one that stood on the earth and know the secrets of the thoughts of the mind? Don't you believe that he's here now?
Kodi inu mukukhulupirira ngelo yemweyo wa Mulungu yemwe anabwera kwa Abrahamu muchifundo? Yemwe ankadziwa zinsinsi za maganizo a Sara, mmodzi yemweyo yemwe anayima pa dziko lapansi ndi kumadziwa zinsinsi za maganizo a mmalingaliro. Kodi inu simukukhulupirira kuti iye ali pano tsopano?
The same God just before the world burns again in destruction? Don't you believe he's here?
Mulungu yemweyo basi dziko lisanaotchedwe kachiwiri muchionongeko. Kodi inu simukhulupirira kuti iye ali pano?
Then let's accept him. Let's believe him. Let's take him as our healer right now. How many of you will believe that? How many of you really believe? Put your hands up.
Amen.
Now let you put your hands down.
Ndiye tieni timulandire iye. Tieni timukhulupirire iye. Tieni timutenge iye ngati mchirisi wathu pakali pano. Ndiyangada inu muti mukhulupirire izo. Ndiyangada inu mukukhulupirira kweni kweni. Ikani manjanu mwamba. Tsopano ikani. Mwige manjanu pansi.
The Bible said this, these signs shall follow them that believe.
Amen.
Put your hands on one another then, if you're believers. You pray for the person next to you, and the one next to you pray for you that's being prayed for. Each one of you pray one for another now. Any word of building. I challenge this faith.
Bible linanena izi, zizindiyo izi, zizawasatira iwo, amena kulupirira. Ikani manjanu pawina ndi mzake ndiye. Ngati muli okhulupirira. Inu muzimupempherera munthu wapafupi ndi inu. Ndipo mmodzi wapafupi ndi inu kukupemphererani inu omwe mukupemphereredwa. Mmodzi aliyense wa inu pemphereranani wina ndi mzake tsopano pali mmodzi muchipinda. Ine ndikutsutsa chikhulupiriro ichi.
The lady there with TB, forget about it. You're healed. You with prostate trouble sitting there, sir, getting up at night. Forget it. You won't have to do it no more. God bless you.
Dona wali ndi TB. Iwalani za izo inu majirisidwa. Inu omwe muli ndi vuto la mwera. Mudakhalapo bwana. mumadzuka usiku iwalani izo. Inu simusowa kuti muzikachita izo kenanso. Mulungu akudaliseni.
I challenge you to make an act of believing. Do you do it? Then pray, each one of you your own way. Lay your hands on somebody and pray for somebody next to you. While I pray for all of you.
Ine ndikukutsutsani inu kuti mupange kachitidwe kokhulupirira. Kodi inu muchita izo? Nge mupemphere. Aliyense wa inu mwanjira yanu yomwe muike manja anu pa wina ndipo muzimupemphelera wina wapafupi ndinu. Pamene ine ndikukupemphererani nonse inu.
Lord God, creator of heavens and earth, author of everlasting life, giver of every good gift, send thy spirit just now upon this people.
Ambuye mulungu mlengi wa miyamba njitziko la pansi, mwini wa moyo osatha, wopereka mphaso yabwino iliyonse, tumizani nzimu wanu pakalipano, pandu awa.
I condemn the works of the devil because the devil is exposed.
Ine ndikunyoza ntchito za mdielekezi, chifukwa mdielekezi wayalutsidwa.
Satan, you can't hold them any longer. Their faith is mounting up. And they got their hands on each other. And I challenge you that you have lost the battle and judgment is at hand. Come out of them in the name of Jesus Christ. Go from them in Jesus' name.
Satana, iwe sunga koze kuagwira iwo panonso. Chikulubiriro chawo chikukwela mwamba. Ndipo iwo alinao manjao pa wina ndinzake. Ndipo ine ndikukutsutsa iwe. Kuti iwe wale pela nkhondo. Ndipo chiwe luzo chili pafupi. Tuluka mwa iwo mudzina la Yesu Kristu. Pita kuchokela mwa iwo mudzina la Yesu.
Do you believe him? Raise your hands to give him praise for your healing.
Kodi inu mukumukhulupirira iye? Kwezani manja anu ndipo zimpatsani iye matamando chifukwa cha machiriso anu.
If you're crippled, stand up on your feet. Christ makes you well. If you're lame, got your hands crippled, raise them up. It's all over.
Ngati muli wolumala, imirirani pa mapazi anu. Khristu akupangani inu kukhala bwino. Ngati ndinu wolumala, muli ndi manja wolumala, akwezeni iwo mwamba izo zonse zatha.
There's a crippled woman here standing up. Praise the Lord. Let's say praise the Lord, everybody. Amen.
Pano pali mkazi wolumala pano akuimirira. Ambuye atamandike. Tiyenti nena ambuye atamandike aliyense. Amen. Mbale nevini.